Inkosi kubusise mnakethu. Sanibonani ekuseni bangani. Kushisa sibili kuba kuleli thabanekele manje ekuseni. Kodwa kuhle kakhulu kuba lapha. Sijabula kakhulu ukuthi sikhone kuta namuhla sithela lenkonzo. Futhi kunikethiwe ukuthi ngitoba nekufundisa manje ngalawa emasondo langemashumi lasikhombisa aDaniela. Loko kubophela kuwo wonke lomlayeto ngaphambi kokuthi ngihambe netimbawu letisikhombisa. Loku kuthi timbawu letisikhombisa, inhlupho letisikhombisa, emacilongo lasikhombisa, bomayela abathathu, wesifazane elangeni, kucoshwa kwadeveli lobovu, inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune letibekwe luphawu. Konke kwenteka emkhathini walesikhathi lesi. Uthi ngicabanga ukuthi ngidodzingeka ukuthi ngifake lokhu kucala. Manje kuyashisa, asikahlosi ukuhlala isikhathi esithe kakhulu. Ngangoba singakhona nje futhi lesi sikhathi lesikahle ngalokwejwayelekile sikhathi sekuphumula kulapho bantu bangenako kuta esontweni kanenge futhi ikakhulukade futhi bonke unemakamelo lanetishayisa moya nalokunjalo lapho kuthukomele khona siyafisa kube besinako lokho kodwa kulesikhathi asinako labanenge babokhokho bethu bebahlala elangeni lelishisako. Uma ngicabanga ngokuxolisa kubantu ngekungabi nalo likamelo lenesishayisa moya, imicabango yami njalo idedela emuva e-Afrika lapho bebalele lapho kuleto diphepho. Nalabo besifazane netinwele tabo lilengela ebusweni babo, balele lapho kokubili imini nebusuku bangayishiyi lenzawo lapho balele khona. Bangadli, banganathi, bangendisa lutho, bahlethi khona lapho nje. Kuthi babambe livi noma lamabili manje nanini lenkosi. Ngicabanga ngeMexico kuthi uma kushisa kakhulu sibili ngahlala ekamelweni lelinesishayisa moya kuthi ngetama ukuthi phephetha mina kwakushisa kakhulu kuthi ngibona labo bantu befika lapho ngensimbi yemfica ekuseni kuleyo nkundla lenkulu kuthi kungekho sathitulo kuthi kuhlalwe phansi bantu labagulako labagula sibili bafa bagula umdlavuza timila nabomake labagulako letincane tinswane letifako nako konke beme khona lapho kulelo langa lelibilako kungekho kwasamthundi ngisho kuphi futhi beyamene nje kusukela ngensimbi yemfica ekuseni kwaze kwaba insimbi yemfica ngalowo busuku futhi nje beve emashumi lamathathu emizuzu ngemhumushi futhi babone imisebenzi yenkosi bahlethi lapho balinza bembethe lethi nkulu tingubo lethi sinzako batembatha ebusika nasehlobo nguloko kuphela labanako bese ngicabanga ngekulala lapho ngephandle kulawo mahlathi kuthi babaletha kanjani labo bantu abagulako lebe bangakwathi ngisho kunyakada nasendiya lapho balakanyana lomunye phansi bese balalitsa lomunye ethi kwalowo lomunye ethi kwalowo kanjalo banebulephelo netifo lapho bebabahudula khona babasuse ethi taladini uthi babalalise kulelo lelishisako lelibilako emalanga asemaveni lashisa kakhulu etiphepheni nembane umanyata netindlo letinjalo bebalala khona lapho kulelo langa lesiphepho nako konke futhi banganyakadi noma bakhonone nje uthi betame kubamba livi laNkulunkulu manje nanini into yemphefumulo wabo pho kuthi ngengani kuthi sicolise manje ekuseni kube kuneluphahla ngetulu kwenhloko yethu nemafeni asebenda na kufanele sibe nemahloni uma sikhonona ngako ngako ngiyakhumbula esikhathini lesingesithe lesendlulile esichingini lesinye sethichingi le eSouth Seas nganginenkonzo lapho ngalobo busuku futhi oh kwakhuphuka siphepho oh angikaze ngisibone siphepho lesinje kukumanyata nje kwembane emva kwalomunye ukhanyisa livi nekuthi imimoya ihusha kanjani ihlahla daze dalala phansi emhlabathini ngathi yebo ke ba nami kufanele ngikhumule isudu yami ngoba akunawuba khona muntu endasi lapho emizuzwaneni lembalwa imoto lencane yadedela emnyango nalo dzite wancuncotha emnyango sekalungele kuhamba futhi ngathi kulomfana bekakwathi ukukhuluma singisi ngathi ukhona lokhona endasi lapho na wathi ungeke ukhona ngisho kufinyelela kule Ducky Hotel idolobha kulendzawo ephakhi yebhola lenkulu ngase ngithi usho ukuthi bantu ba bangephandle lapho kanjalo ngathi kuso sonke lesiphepho na bathite bafuna kuva ngankulunkulu futhi ngako ngehla ngaya lapho futhi kwakukhona bodzathe emachichi emabhungwana nemachitshana bangakhunguthseki futhi bahleke futhi bachumise ishugamu futhi bakhulume ngesingane sabo semfana Nonke livi bavele nje balale kulo futhi banganyakati bahlale nje balalele ngende kubithela ealtar ngende nje kubithela ealtar leti ngulungwane tasukuma leti nyembeti leti phuma tigeleta emehlweni abo kanjalo netandla tabo tiphakamele kuNkulunkulu bafuna umusa ngemphefumulo wabo emachichi nebafana lanelishumi nesikhombisa lishumi nesiphohlongo leminyaka budzala Manje kuthi kuba lukhuni ukuthola bafola badzana ukuthi bake balalele niyabona ukukhombisa ukuthi akukho singakhonona ngako akabongwe uNkulunkulu yebo mnumzane sithanda kuba nako konke kube simanje njengayo yonke iAmerica kodwa asinako ngaleyo ndlela ngako stovele nje sikwende ngaloko lesinako Manje nginento lencane lengichaphelile lentothandza kuyenda lapha eThabenekele futhi. Bangakhi lona maBhayibheli phakamisa isandla sakho. Kuhle asivule ukuthi ihlabelelo 99 ngaphambi kwekuthi sibe nemkhuleko. Sasivamise ukukwenda lokhu mina ke Tuneville eminyakeni lendlula angathi noma senisifundzile yini vele sihlabelelo manje ekuseni na. Cha ngiyathanda nje ukuthi libandla lifunde lesinye sesihlabelelo manje ekuseni ngesikhathi nihlethi ekameleni lami lekufundzela ngizindla ngalomlayeto nelivi nicabangile uyati kungaba kuhle futhi kuthi bonke bafunde sihlabelelo ngikuthanda kahle kakhulu sizathu sekuthi ngephute kufika kancane bangishayele lucingo lolusuka khashane eChayene ngako nguleso sizathu ngephutile Namanje sisaphenya kule sihlabelelo naletinye timemetelo lekufanele tendiwe lengisandza kusinikwa leso tihlabelelo 99 kusukela manje kuyembili zonke timemetelo letimayelana nemihlangano lapha kule lithabanekele nasemikhankasweni titophuma ehovisi eJeffersonville noma ngubani lofisa kwathi ngemihlangano ufanele ahlele noma banikete ligama labo nelikheli futhi balibeke lapho ulpiti ekuvalweni kwenkonzo okusihlo satiso sitothunyelwa kuwe kusenesikhathi khona utokwenda emalungiselelo ekwethamela letinkonzo lokukuthi uma noma ngumuphi umuntu esikhathini lesitako lofuna kwathi nje ukuthi sitoba nayo kuphi imihlangano sinengihubo lesiyihlelile ehovisi lapha yamanje longavele nje ubekele igama lakho nelikheli lapha futhi sitokuthumelela likhadi kusenesikhathi kuze wathi ukuthi le mihlangano iqhubekaphi futhi mhlawumbe netifundvo nanoma ngikuphi lokunye lokukhona uma ungathola lithuba niyabona uma ungenayo indzawo lethithe lesemthethweni lokuvela kuyo lomunye usho lokhu nalomunye asho lokwa awukutholi niyabona ngako vele nje vetha ligama lakho nelikheli bese ukubeka ethulu lapha na Billy Paul utholi thatha bese uyalinikeda manje kwacelwa futhi Uma kuba khona lokunye futhi nakethu Branham utoba nato lethinye tingozo tekuphilisa lathi abanekele nekuhlola lokufihlakele na cha cha kuhlola lokufihlakele utoniketelwa ngulelenye ibhodi yethu sinemnakethu nevuli lapha manje lona siphiwo sekuprofeta lo profeta etikwala abagulako futhi abatise tindlo labathithengako kudadu futhi sinemnakethu ligama nguHiki Higgin Potam lomunye we jekaligonsa wasebenda ngekwethembeka ebhodini angimboni manje ekuseni kodwa ngalokuvamisile kunesiphiwo sekukhuluma ngetilimi nalomunye thathe lomncane lokuthiwa nguAgan Pride thathe lomncane lothandzekako lonesiphiwo sekuhunyushwa kwetilimi are proving out that ngale milayeto iyafakaza ukuthi yaNkulunkulu ngoba empeleni ayiphumi eluhlelweni ibekwe ngekweluhlelo nje Futhi masinyane nje lapho letiphiwo leti seticala kwanza sitotama kuthola ukuthi sikubeke kungene kahle ebandleni indlela yokukwenda. Futhi ngitobabona masinyane nje futhi kuze le imihlangano itochutshwa ngalokuphelele nje ngekweluhlelo lwenkosi njengoba singaluthola ngalokuphelele. Kodwa labantu laba labathandekako usho kanjalo makhelwane wami ngosikathi wuthi lona mbhobho lochunywe lapha netape emuva lapho kuqopha lomhlangano ngenhloso nje yekuthola leyo milayeto bese uyibhala phansi ukuthi abone ukuthi ikahle noma cha. Nabona na uyihlola kanjalo ke ngimathi angwesifazane lochotho ngosikathi wuthi futhi ungitshela tindo letinengi lokushitiwe kuyafezeka. Manje ngako siyabonga ngaloko uyangiphumuta impela loko ekhaya. Uma ngingena ekhaya ngaleso sikhathi loko kuhlola lokufihlakele ngaseluhlangothini lokuprofetha nje kuvele kungidziniswe. Futhi ngako ke uNkulunkulu ungithumelele loko utongiphumuta kuloko ngesiprofetho nekukhuluma ngetilimi nekuhunyushwa lokusiprofetho lokuthi siprofetho kukhuluma ngetilimi. Kunebantu lababili labehlukene labaprofethayo lomunye akhuluma nolomunye aconza loko lokushiwo ngulolomunye ngetilimi letingatiwa futhi profeto impela. Futhi manje sito sinako loko nsuku tonke yonke imihlangano lapha uma sinemigca yethu yemikhuleko emhlanganweni. Manje kuba khona lo thiteke lobutako ngabe ngalethiphiwo yebo ngisenaso kodwa leyo ndlela yindlela kuphela lengisisebenzisa ngayo kungekucocisana ngasense lenginako. Futhi kubathola ngikholwa ukuthi banako ebhodini yemibiko emuva laphaya kuthola imvumo bese ube kasikhathi sakho ngekweluhlelo ngabhili Paul umfana wami kwalapha noma emihlanganweni emva kwalona ngephandle emasimini noma kuphi ufanele ube nelikhadi lelincane Billy Paul latokunika lona. Uma kukhona lokuthithe empilweni longeke ukuconze uthi ungathi ukuthi ungaphuma kanjani kuko uthi ufuna inhlakanipho yenkosi khona-ke asibona Billy Paul indodana yami lengumabhalane futhi utokunika likhadi lelincane bese ukuhlelela lusuku ngesikhathi. Bese-ke uma sinaleto dingicociswa yoba ngaleso sikhathi-ke uma sesiyongena ndzawonye wena nje nami futhi uma kube sifazane labefikako utongena nami nemkami. Bese-ke sitothola futhi sifune inkosi futhi sibute ukuthi ufanele wende njani. Manje letinye tindzaba letincane nalokunjalo kanjalo kunikwa umnakwethu Neville nemnakwethu Higginbotham Natsatse Arkwright nalabanye lokhuluma ngetilimi futhi bahumushe lokulapha ebandleni. Ngakho-ke sifana neluhambo ngikhole ukuthi kwakungujetho lowathi kuMosi ngalelinye lilanga uyabona asithathe lamanye emalunga nemoya kaNkulunkulu wasuswa kuMosi futhi wabekwa kulaba ngemashumi lasikhombisa bemalunga futhi baprofetha. Kodwa nje lokukhulu netimvo letilukhuni tiya kuMosi yedwa. Manje asisuye Mosi kanjalo laba abasiwo emalunga kodwa sisasolo sikhonda Jehova Nkulunkulu ngensika yemlilo lefanako isiholela even lesethembiso. Ngako-ke yebo kutoba khona lomunye kube imihlangano futhi kutoba nelihumushi kuhlola lokufihlakele kutofika. Lo uto nginika lithuba ngaleso sikhathi ukuthi ngibe semkhulekweni nasekudadisheni letinsuku lengadi ngato kuthi letingcociswano titofika ngato futhi ngitilungele. Manje khumbulani Billy Paul Branham mabhalane wethu wasensimini uto kuse umbiko usebhodini emuva laphaya ngakumagonsa. Ngineliphesana lapha kumemetela loko nekutshela abantu ukuthi bangakufunza ebhodini lemibiko nabaphuma. Manje njalo ekuseni sinesifundo lesikhulu futhi kusihlwa sitotama kusichuba futhi uma inkosi ithanza ngelisondo lelitako lesinye kuso bengingathi ukuthi besiya ngekujula kangakanani ngaze ngangena ekusidadisheni futhi sisasolo siyimfihlakalo kimi noko futhi ngako nje ngethembele enkosini. Manje nine lenine mabhayibheli enu asiphenye ekuhlabelelweni 99 futhi ngitofunza livesi lekuqala libandla lifunze livesi lesibili bese-ke sonke sitofunza livesi lekugcina. Siyaqhubeka mine lekuqala libandla lesibili mine lesithathu libandla lesine kuze kuyofika evesini lekugcina bese kuthi-ke Songe silifunze kanye kanye. Asisukume sisafunda livu laNkulunkulu.
The Lord reigneth.
Inkosi iyabusa. Abathuthumele bantu. Uhlethi emkhathini wemakherubi. Awutamatame umhlaba. Inkosi inkulu esiyoni. Futhi iphakeme ngetulu kwebantu bonke.
Let them praise.
Ababonge ligama lakho lelikhulu nalele sabekako ngoba lingcwele. Emandla enkosi athanda kwehlulela. Wena umisa buqotho wena wenda kwehlulela nekulunga kuJakobe yiphakamiseni inkosi uNkulunkulu wethu futhi nikhuleke ngase senabelweni setinyawo takhe ngoba ungcwele Mose naAaron emkhathini webapristi bakhe naSamuel asemkhathini wabo lababitha ligama lakhe babitha inkosi futhi yona yabaphendula
He spake unto them in the
Yakhuluma kubo isensikeni yelifu bagcina ufakazi bayo netimiso leyabanika kona wena uyabaphendula onkosi uNkulunkulu wethu wena waba uNkulunkulu lowathethelela kubo naloku waphindisela ngetento tabo phakamisani inkosi uNkulunkulu wethu futhi nikhuleke enzabeni lengcwele ngoba inkosi uNkulunkulu wethu ingcwele Asikhothamise tinhloko tethu. Liqiniso Nkosi, lamavi abhalwe futhi alotshwa yingceku yakho Davide esihlabelelweni kuwe. Wena uhlala emkhathini wemakherubi, wena ungcwele neligquma lakho lingcwele.
Let us draw nigh with our hearts sprinkled.
Masisondzele ngetinhliziyo tethu letifafathwe ngengathi yeNkosi Jesu. Nganembeza lomhlophe nange kukholwa nesiqiniseko ukuthi sita ebukhoneni baNkulunkulu wethu akuthi tonke letethameli leti manje ekuseni tihloniphe vula tindlebe tethu tekuchonza khuluma ngathi ke kuhlakanipha kuze sathi ukuthi sifanele sithiphathe kanjani kuleti insuku leti nasebukhoneni bakho Sitocela wena uNkulunkulu wethu futhi usembulele letinto leti letimfihlo lebe imfihliwe yonke leminyaka njengoba sisondzela kulamanye laqotho kakhulu emavi lazothile wena wakhuluma ngako ngesikhathi ulapha emhlabeni futhi wathi loyo lofundzako akaconze
So we most graciously
Ngakho sita kuwe ngalomkhulu uMusa Nkosi futhi sifuna inhlakanipho yakho singathi nje kuthi sithothini sibeke ngakweluhlelo lapha imibhalo lembalwa futhi ngesizotha nako konke sethembele kuwe kuthi sithole impendulo kungabi ngalenye inhloso kodwa kuthi sikhone kwathi lihora lesiphila kulo kude silungiselelwe tindwa letinkulu letisihlalele ngaphambili ngeke wasipha kona Nkosi egameni lakhe lowasifundisa sonke kuthi sifanele sikhuleke kanje
Our Father who art in heaven
Babe wethu losezulwini malingcweliswe ligama lakho umbuso wakho mawufike mayendiwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini
Give us this day our
Siphe namuhla singwa sethu semihla ngemihla futhi usethelele tono tethu njengoba nathi sibathethelela labo labasonako
And lead us not into temptation
Futhi ungasiholeli ekulingweni kodwa usikhulule kulokubi ngoba umbuso ungewakho nemandla nenkathimulo kuze kube phakathi amen Hlalani phansi Manje uma noma ngubaphi balabesilisa lofuna ukukhumula emabhanji abo diveleni nemukelekile nje nalabo labemile lapha emaceleni elubonza Uma tinyawo tenu tiba buhlungu ngani, diveleni nikhululekile nje kuthi niphume. Futhi manje ngicabanga ukuthi uma abantwana afuna kuya emakamelweni abo, noma ngabe sebavele bakhishiwe na, umelusi uthi sicuku sigcwalise emakamelo, ngako singeke saba nasonto sikolwa abantwanyana. Futhi sitojabula uma nine bafola abancane manje nitobambisana nathi. Njengoba manje ekuseni sine sicala lomkhulu umlayeto lomkhulu kakhulu lenginesiqiniseko ukuthi utosho lokukhulu kubabe wakho namake. Nalabathandzekako benu lolapha ngisho nakini nine bantwanyana. Ngako sisonzela kuwe ngalokukhulu ukuhlonipha. Uma iNkosi ithanda manje ekuseni sithatha sifundo semaviki langamashumi lasikhombisa aDaniel. Uthi manje ekuseni sikhuluma ngaDaniela asekuthunjweni naGabriel angena andiza kutomiyala ngesikhathi lesidako. Daniela asesemkhulekweni, Gabriel ingelosi uyangena kutomiyala. Usihlwa ngifuna kukhuluma ngenhloso lekasithupha yekuvakasha kwakhe. Lifundo letisithupha letehlukene letitokwethulwa kusihlwa kuthi Gabriel wavelaphi. Ngelisondo lelitako iNkosi ithanda ngifuna kubeka sizathu nesikhathi seminyaka yelibandla lesikhombisa. Nekuthi ingasikhathi sini, nekuthi simephi namuhla. Loko kungelisondo lelitako ekuseni iNkosi ithanda. Manje sizathu saloku ngiyitela lamanye emanothi lamancane latsite emilayetweni yami lembalwa leyendlulile. Futhi manje ekuseni ngifuna kukwela kanyisa ngoba loku kusetheyiphini yamazibuthe letoya emhlabeni jikelele tive letinenge. Futhi sonke sikhathi sizathu sekuthi ngibuye ngikwela kanyise kungoba mhlawumbe ukhona lo yokuva le tape kwekucala kubo. Futhi bangeke bakhone ukuconza ukuthi ngangiconze kuthini ngesikhathi ngikhomba emuva kulokunye lokuthide. Sesibe netinyanga manje sitadisha le ncwadi yetambulo sambulo saJesu Kristu. Sesandlulile eminyakeni yelibandla letahluko letinsathu tekucala tetambulo kwakuyiminyaka yelibandla. Wase ke Johane uyahlwithwa esahlukweni sesine nesesihlanu. Wase ukhonjiswa tinto le letati itoba khona kamuva. Manje esahlukweni sesithupha wehlela emhlabeni futhi kubona tinto letendekako letitosukela esahlukweni sesithupha. Livesi lekucala kute kube sahluko selishumi nemfica nelivesi lemashumi lamabili nakunye. Ekhathi lapha kungena timpawu, inhlupho, bomaye, sikhonyane, wewe sifazane elangeni, nekuphonswa kwadrago lobomvu, kubekwa luphawu kwetinkulungwane, letilikhulu nemashumi lamane nakune, nato tonke letintfo leti. Leli kube liviki lelibatima lekudadisha. Itolo lilanga lonke bekulukhuni kunyakata ekamelweni ngitama kudadisha. Futhi kuyinto esikhathini sekugcina labaningi bebantu labadzala lapha lengabafundzisa ngavele ngathi nje alangekhathi lapha emaviki langemashumi lasikhombisa aDaniela. Kodwa angitamanga kukudumela ukuchaza. Kodwa kulesikhathi lesi ngemusa kaNkulunkulu ngitethwese mine kutama kucela umusa embi kaNkulunkulu kude ngikwethule kubantu. Futhi ekhathi lapha ngithola tinto lengingadi ngisho nakunye ngako. Futhi ke bengisolo ngifunza incwadi yadokotela Larkin, incwadi yadokotela Smith, emanothi adokotela Scofield. Tincwadzi letihlatiyako letehlukene letivela kubantu ndzawotonke. Kepha noko ngeke ngatihlanganisa ndzawonye letabo kukwenta kuphume kahle, niyabona na. Ngako kuleli viki bengikuhlosile bekukuvakashela indlu yemtapo wetincwadzi eKentucky. Ngalokunye kwathi ngetinkanyeti kwakadzeni kwemakhalenda netikhathi futhi ngithatha etindlini temtapho etincwadi nalokunjalo yonke letincwadi takadzeni lengingatithola nakuloko lokuncane lengingakwenda futhi nginethemba lami lincike kuJesu Kristu ukuthi angembulele kona ngoba angifuni ukuthi ngithi ngathi lokho futhi ngathi lokho uyayathi inhliziyo yami ungilalele kodwa ngiyakufuna kude ngikhanyisele bantu bakhe ngako-ke ngikholwa ukuthi utonginika kona ngisengakakwathi kwamanje kodwa ngithemba yena ngikwelisondo lelitako ngoba leyo kutoba ingxenye lenkulu kakhulu ngelisondo lelitako kwathi nekubeka lawo maviki langamashumi lasikhombisa ngulelo nalelo linenzawo lehlukile futhi uma wenda utogijima uwendlule onke akaphumi kahle awevakali kahle lingeke likhone futhi ngako-ke ngingahle ngingakubeki kahle kodwa ngitokwethemba inkosi ngako futhi ngiyakhumbula ngasolomoni ngalesinye isikhathi akhuleka futhi acela inkosi unkulunkulu futhi ingamupha yini kuhlakanipha kungabi ngekwakhe kungabi kwanziswa kwetinsuku kungabi kuphila isikhathi leside kungabi yimicebo kodwa kude abe nekuhlakanipha kwathi ukuthi angabehlulela kanjani bantu bankulunkulu nankulunkulu wawuhlonipha lowo mkhuleko futhi wamupha solomoni loko kuhlakanipha ngoba kwakukwebantu bakhe futhi kungako ngicela nkulunkulu ukuthi angatise ukuthi achaza kuthini lamaviki langamashumi lasikhombisa ngoba ngiyathi ukuthi ngiyokanye ikhalenda yalo mnyaka lesiphila kuwo futhi ngako-ke ngifuna kukwadi kungabi kwabi kungabi kwami kusobala nami ngifuna kukwadi angikusho ngaleyo ndlela kungabi kwami ngoba ngitifunela mina ngifuna kwadi ngoba ngifuna kwadi ukuthi siphila kuphi nekuthi sikhathi sinde siphila kuso bese-ke ngiyathi ukuthi loko kuniketiwe nalabehlukene ukutamile kukuthola futhi babenako emuva le nomunye umfo bengifunza waba nako kwayophelela konke ku-1919 kwalamaviki langamashumi lasikhombisa yebo-ke loko bekungenjalo ngako emva kwalamaviki langamashumi lasikhombisa emva kwamaviki lasikhombisa sekuphele konke ngako sifuna kwathi liciniso futhi ngicela nkulunkulu ukuthi anginike liciniso manje kude ngisekele loku ngibuyele emuva ngifuna kubuyeketa limuva kancanyana ngako-ke lamanye alamanothi lengiwabhalabhale phansi lesaba nawo esahlukweni sesihlanu sesine nesesihlanu kuze bantu baqonze kwekucala ngaphambi kokuthi sende loku ngifuna kukwelakanyisa kude nitothola kusukela kusesine manje khumbulani sahluko sesithathu kwakungumnyaka welibandla laselawudesiya nelibandla layiswa etulu ekupheleni kwelawudesiya manje bengitama kuchaza lokuthithe kumkami ngako benginabheki indodakati yami nato tonke letinhlobo letehlukene tetichaza amagama letinto lebe singatithola athi iniketi imphendulo ngathola sichaza amagama selibhayibheli ngathola sichaza amagama lesitsala sesigriki ngathola i-Webster's naletiningi lesinye tichaza amagama tamanje akukho nasinye sato lesasikhona ngisho kuthola sinikete emagama noma impendulo noma ngayiphi indlela umkami wathi ungalinza kanjani kuthi bantu bakithi laba bantu labaphuyile nalabaningi babo bangakafunzi njengoba sinjalo thine kuthi baconze indlela enjalo na ngathi nkulunkulu utoyiniketa impendulo anginanzaba ukuthi kwendiwe kwaba lukhuni kanjani nkulunkulu angakuchacha futhi akwende kube lula ngoba ingxenye yalabo bantu labalangadelele bakhulekela lolo suku nalelo hora nemehlo ethu abheke ngasezulwini futhi sibheke kubuya kwakhe futhi nje nginesiqiniseko ukuthi utosikhombisa manje Ungeke kusitshele lusuku noma lihora ngoba akukho muntu loyo kwathi lo. Kodwa sibili kuthi usitshela lusuku leliviki lesiphila kulo uma singakhona nje kulithola. Manje esahlukweni sesine, Johane wahlwithwa masinyane emva kwelibandla. Johane enyuka wabona umnyaka lophelele welibandla. Kulapho langichanza kuma khona umzuzwana nje kusho ukuthi bantu labaningi lababheke into lenkulu lemathima lenamandla ukuthi yendeke eminyakeni webetive impela basephutheni nomnyaka welibandla nako konke loko lokuyokwenteka ekubuseni kwebetive kuchoshwe etambulweni 1 kuya etambulweni 3 kufaka ekhathi. Khona-ke libandla lase liyahlwithwa futhi layiswa etulu nalokunye kwalokhu kuya esahlukweni selishumi nemfica nguloko lokwenteka esiveni semajuda emva kokuba libandla seliye etulu. Futhi sekusikhathi sekuhlupheka lokukhulu, akukho lokutokwenteka emkhathini kubetive kuphela kubulala nalokunjalo njengoba sitongena kuloko futhi sibone. Kodwa libandla hlobo lwalo selihambile ku-13 evesini lekugcina lesahluko 3 sesitambulo lapho umnyaka welibandla waselawudisiya uphela khona lowawuwe kugcina. Futhi sathatha umnyaka welibandla ngamunye ngasikhathi sinye into ngayinye lendeka inganyethi ngayinye sithunywa ngasinye imvelo yato lethi kwendile futhi tehla nako njalo njalo ngemlando kwaze kwaba ngulowe kugcina didwetshwe khona la apho esithombeni eluhlangothini lelubonza. Futhi nasesicedzile umoya lengcwele wefika futhi wenda indingilizi yento lefanako elibonzeni futhi wakwembula ngaye lucobo khona lapha kithi sonke. Manje ekwenteni loku ngethemba ekupheleni kwaloku ukuthi utokuta nendlo lenkulu kakhulu abuye asikhombise futhi ukuthi sisesikhathini sekugcina. Bangakhi yini labeve yakhenedi inkulumo yemengameli Kennedy lokuphawula lokunengi nalokunye na? Bangakhi labakuvile lokushiwa okungakendeki kuthi ngabhimbithwane wekucala ushitiwe okungakendeki kuthi omabili i-United States ne-Russia atoba imilotha yetinsabamlilo na? Nguloko kuphela lesikudzingako, sikhathi sesihambe kakhulu kunaloko besikucabanga, niyabona na? Ngako uma sesisedute kakhulu kuze kuthi ngisho emadoda alomhlaba ayisho ingakendeki lento lenkulu kakhulu kuthi yendeke ungcono sihlale sicaphele yonke into isesikhathini ngqo konke kuvuma lokunengi kwendiwe yonke into ime ngemumo ngoba nje asathi kuthi sikhathi sini inkosi yethu leto simema ngaso. Futhi uma ikhipha timemo yenyukelani lapha kungcono ume ngemumo futhi kutofika ngelihora leningalicabangi. Le mvuselelo lenkulu yePentecostal manje seyiyaphela, sikubona nzawotonke umnyakato lomkhulu wekugcina. Umlayeto sewuphumile, yonke intfo seyime ngemumo manje kulinziwe. Libandla selibekiwe luphawu, lababi bayachubeka nekwenta lokubi, lamasondo ayachubeka nekuba busondo. Labangcwele basonzela kuNkulunkulu. Tiphiwo takamoya seticala kwanza kulamacembu lamancane. Sisesikhathini sekugcina. Oh, ngiyalithanda lelo culo lebesivamise kulihlabela enkonzweni. Ngibheke kufika kwalolo suku lwenjabulo lwesikhathi seminyaka lengulungwane. Lapho inkosi yethu lebusisiwe iyofika khona ihlwithe umlobokati wayo lolinzile. Oh, inhliziyo yami iyakhala yomele lolo suku lokukhululwa lokumnanzi lapho umsindisi wethu ayobuya emhlabeni futhi silindzele lelo hora. Manje esahlukweni sesihlanu nemavesi esihlanu siyathola esifundweni sethu saphambilini kuthi sakhuluma ngemhlengi losihlobo lesathola kuthi kwakungukristu. Kwafanekiswa na Ruthe, Ruthe enda sinqumo, Ruthe akhonda, Ruthe aphumulile. Enda sinqumo kwakukulungisiswa, akhonda atilungiselela kungcweliswa. Aphumulile, bekanamoya loyingcwele kwaze kufika sidlo sakusihlwa semshado. Kuhle kanjani pho? Libandla lida ngaJohn Wesley kulungisiswa noma Martin Luther kulungisiswa ngaJohn Wesley kungcweliswa Nge Pentecostal umpapatiswa moya longcwele futhi manje liphumulile lilindzele kubuya kwenkosi yalo kuphelele nya umhlengi lo sihlobo sethu emalunga bekacinisile ngesikhathi ambita ngeliwundlu lebe litoba ingwenyama njengelijaji bekaliwundlu niyathi linencwadi lenanyatheliswe ngetimpawu letisikhombisa lapho le ncwadi seyithethwe umsebenti wekuncusela wase uphelile manje esahlukweni sesithathu libandla laselenyukile kodwa manje kuhlengwa kutokwembula kuthi libandla lahlengwa kanjani sambulo sekuthi kwendekeni ngesikhathi seminyaka welibandla ngiyabona libandla selihambile ngakho manje uyakhombisa esahlukweni sesihlanu kuthi wakwenda kanjani kuthi kwendekani kuthi walibeka kanjani libandla luphawu sambulo seligama lakhe umpapatiso wemandi kusetshenziswa ligama lakhe kuphila lokuphakathi akukho sihogo saphakathi indalo yenyoka kuphepha kwaphakathi donke letimfundziso letinkulu kumiselwa ngaphambili kwelibandla loko kwembulwa ebandleni ukhombisa ukuthi ukwende kanjani manje sihlobo sethu sinikwa incwadi lenanyatheliswe ngetimpawu letisikhombisa yekuhlengwa isuka kumnikati wasekuqaleni amen beyangubani siyathola lo beyangumnikati wasekuqaleni na nkulunkulu ucobo lwakhe neliwundlu leda layithatha le ncwadi esandleni sekudla sakhe lo bekahlethi esihlalweni sebukhosi ngubani lo bekaliwundlu na umhlengi wethu lo sihlobo sihlobo ebandleni lesifika futhi sahlenga Israyeli manje sitongena kuloko manje ekuseni Israyeli wahlengwa kodwa akusebentanga kubo ngoba bamencaba kodwa libandla lakwemukela kuhlenga kwalo futhi ungumhlengi wethu lo sihlobo njengoba naBhowazi wadzingeka ahlenge naWomi kuze athole Ruthe wakaMowabi sihambi wetive Kristu wamhlenga kanjalo-ke Israyeli wasebentisa kuhlengwa kepha wencatshwa ngiyakukhumbula kuxolelwa kuthi indoda yadutshulwa le ngiye ngikuxoxe ngaletinye tikhathi na ngesikhathi sekulwa emkhathini wamachembu esive sinye ngesikhathi yayindoda lelungile yayimsulwa futhi bayithola inelicala naloku nje yayinelicala ngandlela thide lekuthi yabaleka ngesikhathi sempi futhi bayithola inelicala futhi bebatoyidubula nendoda yaya kumengameli Lincoln yathi mnumzane Lincoln lena indoda lengumkristu besaba lo mfana ngiyabathi bantu bakubo besaba nje beyingakaconzi kulimata yabaleka yathi mnumzane Lincoln kusethandleni takho nguwe kuphela longamxolela umnumzane Lincoln wabutha sichephu seliphepha nepeni yakhe wase uyasayina uxolelwe lo sibani bani Abraham Lincoln yagijima yabuyela ejele yase ithi naku nginekuxolelwa kwakho nale ndvodza yathi ngiyala kukubuka bekutoba neluphawu lolukhulu kuko bekutoba yindvo yonke utama kuphela kungenta inhlekisa akusuye Abraham Lincoln noma ngubani beyangalisayina ligama lakhe kodwa bekutovela imibhalo yobufakazi ngeluphawu lwakhe nalokunjalo uma kuvela kuye nale ndvodza yamncenga nalokunje le ndvodza lejele yayicabanga ukuthi iyadlala futhi yasuka yahamba nje ngekusa lokulandzelako yadutshulwa kwase kuthi emva kokuba seyidutshuliwe kwase-ke kuba khona licala lasenkantolo yenhlangano yemave ngoba Abraham Lincoln emahoreni langamashumi lamabili nakune ngaphambi kwekuthi le ndoda idutshulwe wasayina ligama lakhe kuthi le ndoda yayicolelwe wase-ke uhulumende uyayidubula noma kunjalo kwase kwentekani-ke yase-ke inkantolo yenhlangano yemave ase-United States ithi sifika kulesincumo lesi setinkantolo tenhlangano yemave yathi kuxolelwa akusiko kuxolelwa ngaphandle uma kwemukelwa njengekuxolelwa najesu wahlenga Israyeli eCalvary kodwa kwakungesiko kuxolelwa kubo ngoba abakwemukelanga njengekuxolelwa Kodwa esifundweni sethu manje ngalamaviki langamashumi lasikhombisa sithola ukuthi babuya futhi bakwemukela ukucolelwa kwabo. Kodwa wahlenga libandla khona ke siyacolelwa ngoba semukele ingathi yaJesu Kristu njengokucolelwa kwethu. Manje sithola ukuthi bengumhlengi wethu lo sihlobo futhi wathatha lencwadi esandleni semnikati wasekuqaleni. Incwadi yebuniniyo ekuhlengweni. Sakuthola lokho. Niyasikhumbula leso sifundo na? Incwadi yebuniniyo ekuhlengweni. Incwadi lena kwehlukanisa Timo 13 kuthi uNkulunkulu wafuna kuphila ngekufa ensimini yase Eden. Waseke Jesu lolungile wafa futhi wathatha incwadi yebuniniyo futhi wakhona kwephula letimpawu kwembula lokwakusekhathi kude futhi waniketa lifa lelali lakhe kubantu bakhe. Uphila lokuphakathi lakuthatha kwaba lifa ngekwenta lokho wendlulisa kuphila kwakhe luchobo ngephandle eCalvary uthi walehlukanisa emkhathini wethu ngamoya longcwele. Amen. Akukho umuntu lo akayuze kwathi kuthi afike ngisho ekucabangeni ngeluthando lokho lokwakungilo lalakwenta. Sathane lo wako waba ngumnikati wayo ngenxa yekuwa ensimini. Uyaboshwa futhi uphonswa echibini lemlilo. Insuku takhe setiphelile. Jesu evangelini bekanetici letine sakubamba lokho. Indodana yaDavide indlalifa yesihlalo sebukhosi. Indodana yaAbraham uphiwa ubukhosi. Indodana yemuntu indlalifa yemhlaba. Indodana yaNkulunkulu indlalifa etinkweni tonke kuphiwa ubukhosi. ETestamentini lelidzala impahla yayingeke ibanjwe ihlale ngethulu kweminyaka lengemashumi lasihlanu. Yayingeke ishabalaliswe kumnikati wayo wasecaleni kodwa kube yiminyaka lengemashumi lasihlanu. Futhi ngelusuku lwamashumi lamane wakhokha intsengo ngelusuku lwamashumi lasihlanu. Uhlengwa nemandla besawela ibandla lekalahleka ensimini yase Eden. Abuye ahlengwa futhi athunyelwa kithi ngempaphatiso womoya longcwele ngelusuku lwamashumi lasihlanu. Sase sithola lokhu umbhalo logoqwako. Sathatha imibhalo legoqwako kuthi lo mbhalo logoqwako waniketelwa kanjani esandleni sakhe. Kuthi waba kanjani Jeremiah kuJeremiah 32:6 umzala wakhe Hanameli bekamshiyele lifa lelidzide kuthi bebatongena ekuthunjweni lokukuthi sitongena kuko kanye naye manje ekuseni kuthunjwa. Kuthi laligcinwa esitsheni sasemhlabeni kukhombisa ukuthi lapho kunemandla aNkulunkulu nemibhalo legoqwako netimfihlo taNkulunkulu kuyatiwa enhlitiyweni. Licebo lethu lekuhlengwa lelelifanako ligcinwa etitsheni tasemhlabeni ligama laJesu nesambulo. Sithola ukuthi lokhu kwakunanyatheliswe ngetimpawu letisikhombisa kuthi luphawu ngalunye lwalugocotiwe nzawo tonke. Futhi lapho kufika lesambulo wadonsa luphawu futhi wathukulula lolu futhi wafunza ukuthi lolo phawu lwaluthini. Wase ke uthukulula lolo lulandzelako umbhalo logocwako wase ufunza ukuthi lolo phawu lwaluthini. Wathukulula lolo lulandzelako walukhipha wase uyabona ukuthi lolo phawu lwaluthini nekuthi lesambulo sasiyini. Ngoloko kanye timpawu tethu letisikhombisa lesijongena kuto emva kwesikhashana sithemba ukuthi lokho kutokwenda luphawu ngalunye uma lukhishwa encwadzini luto sombululwa futhi lokho kutokhombisa kanye ukuthi kwendekani. Sithola ukuthi kukhona sikhombisa lesihlanu ecebeni lekuhlengwa. Sihlanu yinombolo futhi kukhona sikhombisa lesisihlanu imbawu lethi sikhombisa bomoya labasikhombisa ingelo sethi sikhombisa emacilongo lasikhombisa neminyaka yelibandla lesikhombisa. Ngakho niyabona lesikhombisa lesisihlanu ngumusa. Sihlanu ngumusa nesikhombisa kuphelela. Ngakho ngalokuphelele kuhamba ngakho nje impela. Niyabona kulungile. Njengeluphawu ngalunye lolwephulwa evini laNkulunkulu lwembulwa emuntwini walomnyaka kuthi mnyaka muni lesiphila kuwo umoya wemnyaka libandla lalomnyaka. Dambulo 10. Ekugcineni siyathola ngesikhathi kwephulo eluphawu lokugcina. Sithola ingelosi imengele unyawo lunye emhlabathini nalolunye elwandle. Netandla tayo tiphakamele ezulwini nemushwe enkosazana etikwenhloko yayo. Ifunga yena lophila kude kube phakathi naphakathi. Kuthi isikhathi sesiphelile ngesikhathi luphawu lokugcina. Uthi linzani size singene kulethwa timphawu. Uthi sibone ukuthi lolo phawu lukuphi. Emva kokuba senithole lamaviki langemashumi lasikhombisa. Bese ke niyabona ukuthi timphawu tikuphi. Sikhathi sesiphelile. Kuhlengwa sekuphelile. Manje sewuyingwenyama nelijaji. Ungumsindisi wenu manje ekuseni. Kodwa ngalelinye lilanga uyoba lijaji lenu. Sesiphohlongo kuya kule kuqala livesi lelishumi nakune lesahluko sesihlanu lembula sikhathi seliwundlu kuthi likhondwe nzawododa imbili ezulwini nasemhlabeni lencwadi yetimphawu lethi sikhombisa liwundlu lelifanele umhlengi losihlobo kuthi kusukela evasini lesiphohlongo kuya kulelishumi nakune tingelosi tiyamkhonda emalunga ayamkhonda tidalwa letiphilako tiyamkhonda naJohane wamkhonda kakhulu waze wathi konke lokudaliwe ezulwini emhlabeni ngaphansi kwemhlaba kwangiva ngithi tibusiso inkhathimulo emandla kuhlakanipha kungaba kweliwundlu sikhathi sekukhonda kwenkosi liwundlu manje libandla selihambile kumbulani manje asivule kuDaniela nesahluko semfica Nele kuqala kuya emavesini esithathu. Utawubese ke sesithatha le mashumi lamabili kuya emashumi lamabili nesikhombisa. Ngoba lona ngumkhuleko waDaniela nje. Ngifuna nikufunde lokhu, nikuphindaphindze liviki lonke manje. Nize nikuthole. Ngeminyaka yokuqala waDariyu indodana ya wendalelwane yemamede lowabekwa inkosi ethi kwembuso wemakhaledi. Ngeminyaka yokuqala wekubusa Mina Daniela Khonza ngaqonza ngetincwadi ukuthi sibalo se minyaka lelaba khona ngayo livi laNkulunkulu kuJeremia umprofeti ukuthi utochetha iminyaka lengemashumi lasikhombisa ekuchithweni kweJerusalema manje lelilandzelako ngabhekisa buso bami kuyo inkosi uNkulunkulu ufunisisa ngekuthandaza nangekunxusa nangekuzila nangendvangu yemasaka nangemlotha Ngakuleka enkosini uNkulunkulu ngenda kuvuma kwami uthi uqhubeka njalo njalo kuze kuthi manje sifike evesini lemashumi lamabili konga sikhathi manje bantu bemile ngifuna nifike kule mashumi lamabili size sifike phansi manje evesini lemashumi lamabili
And while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin
futhi ngisakhuluma futhi ngikhuleka futhi ngivuma sono sami nesono sebantu bami Israel ngiletha kunxusa kwami embi kwenkosi uNkulunkulu wami ngenzaba lengcwele yaNkulunkulu wami
yet while I was speaking in prayer
Nogo ngisakhuluma ngemkhuleko ngisho nalowo muntu Gabriel lengambona embonweni ekuqaleni Uqala weta andiza ngelitubane lelikhulu wangithinza ngesikhathi semnikelo wakusihlwa Wase uyangatisa futhi wakhuluma nami wathi Oh Daniela sengidile kutokuhlanganiphisa nekukuqondzisa bekuyoba njani kube nje besilapho
How did he find him in prayer?
Wamthola kanjani na? Ngemkhuleko. Lengelosi lomuntu. Niyachaphela wambitha ngekuthi lomuntu. Futhi angulo. Futhi ekuqaleni kwekunxusa kwami. Umyalo waphuma. Futhi waphumela yena ukuthi ahambe. Futhi ngidele kutokukhombisa ngoba ungulothandziwe wena. Uma ngako ke qondzisisa lendzaba. Futhi uqondze nalombono
70 weeks are
Emaviki langemashumi lasikhombisa anqunyelwe bantu bakho nelidolobha lakho lelingcwele noma lidolobha lakho kuqhetsa siphambeko kukhawula sono nekwenta kubuyisana ngenxa yebubi nekungenisa kulunga lokuphakathe Nekunamathelisa umbono nesiprofeto nekugcoba lokungcwele ngcwele naso ke lesizathu lesika sithupha sekuta kwakhe manje caphelani manje ngako ke nguloko ke yathi uqondze manje lalelani kuthi kusukela ekuphumeni kwalomyalo wekubuyisela nekwakha iJerusalema kude Mesiya inkosana kutawuba ngemaviki lasikhombisa langemashumi lasithupha nakumabili futhi lesitaladi siyophinze sakhiwe futhi netibonza ngisho nasesikhathini senhlupheko Emva kwemaviki langemashumi lasithupha namabili, Mesiya uyoncunywa, kodwa angatendeli yena. Futhi nebantu balombusi lotakuda, umbusi lotakuda, ubhisa lelidolobha nenzawo lengcwele, nesiphetho lapho siyoba njengazamtolo, kube kulwa kuthe kube sekugcineni, incithakalo inqunyiwe.
And he shall confirm the covenant, listen,
Futhi uyakuqinisekisa sivumelwano lalelani nalabanengi liviki linye linye lalamaviki langamashumi lasikhombisa futhi emkhathini naleliviki utobangela umhlatshelo ne umnikelo ume futhi nekusabalala kwesinengiso uyoyenda incithakalo kuze kube sekupheleliswene futhi naloko nasekuncunyiwe kuthululelwe eti kwencithakalo Manje nasoke sifundo sethu sale nkonzo lelandzelako letinzathu letine letisihlanu noma ngikuphi inkosi letokwembula emaviki langemashumi lasikhombisa manje ngitocela doc uma avuma kusihlwa kuthi amise libhodi lami lapha ya kude ngitokhona kukumaka angifuni nikugeje manje nifanele nidadishe kanye nami uthi nidadishise ngalokujulile noma nakungenjalo nitokugeja uthi ngifuna ukudweba lapha ebhodini lelimnyama bese ke niletha emapenseli enu neliphepha bese nibhala phansi letinsuku leti letikhathi leti nako konke ngako Manje leliviki lelingemashumi lasikhombisa liyaqala manje kutholeni lokho emva kokuba libandla selikhishiwe manje wonke umuntu lokuchonza kuloko thanini amen manje emva kokuba libandla selikhishiwe Sambulo 6:1 kuya etambulweni 1921 kuchumene nemaviki langamashumi lasikhombisa ngakho ke sifanele sime futhi sichaze ngaphambi kokuthi sithubekele embili sifanele sime sichaze ukuthi angani lamaviki langamashumi lasikhombisa ngoba uma ningemi nitothi geja letothi mphawu nitowa geja lawo macilongo nitothi geja letothi teacher Leto tinhluku leyo mimoya lengcolile lemithathu lenjengeticoco labo bomayila abathathu kulahlwa kwa drago lobovu wesifazane elangeni nitokugeja konke uma ningeni ngoba kwenteka khona lapha kuleli viki lemashumi lasikhombisa kulapho la kwenteka khona manje umprofeti Daniela bekakathi aseBhabhiloni iminyaka lengemashumi lasithupha nesiphohlongo wena lofuna kulandzela umkhondo emuva uthi utongele lesinye sesikhathi lengidzingeke kuthi ngikubuke iminyaka lengemashumi lasithupha nesiphohlongo waya ekuthunjeni nga-BC 606 uthi ngesikhathi lombono ufika kuye kwakungu-BC 538 kusukela ku-606 kushiya emashumi lasithupha nesiphohlongo iminyaka lengamashumi lasithupha nesiphohlongo beyakathi aseBhabhiloni emkhathini wemahedeni kepha solo anako kuncoba amen sina sikhoni nekuhlala lihora kodwa bebakathi akhona ngqo emkhathini angenamuntu ngaphandle kwabobhululu bakhe labathathu nabo basetinzaweni letehlukene tembuso Kodwa Daniela eme yedwa naNkulunkulu wabamba kunqoba iminyaka lengemashumi lasithupha nesiphohlongo kutabange nje angifuni ukuqala kushumayela ngoba lona ufanele kube ngumlayeto wokufundzisa kodwa iminyaka lengemashumi lasithupha nesiphohlongo beyakathi akugcinile kunqoba futhi akangcoliswanga embikwa nkulunkulu ngaphandle kwempapatiso wamoya longcwele ngaphandle kwengadi yajesu kristu kumentela kunxusa anengadi yetinkunzi kuphela netimbuti nemathokadi lebekakunikela ngasense ngenxa yemasiko emahedeni alelo live bebathethwe bayiswa endasi lapho jeremaya waprofetha ngabo kuthi bebaya endasi manje Daniela, oh he, Besaqalile kubona ukuthi sikhathi sasisondzela njengoba nje sinjalo namuhla. Daniel waqala ukuqonza wathi ngekufunda tincwadi.
And in the first year,
futhi ngeminyaka wokuqala wokubusa kwa Daniela ekubuseni mina Daniela ngaconza ngetincwadi sibalo seminyaka ngako ke livi lenkosi leda kuJeremaya umprofeti buthi kutopheleliswa iminyaka lengemashumi lasikhombisa kuchithweni kweJerusalema Jeremaya nga BC 606 waprofeta ngenxa yetono tabo nekungamesabi uNkulunkulu kuthi yayitoba iminyaka lengemashumi lasikhombisa. Niyakhumbula ukuthi kwakukhona lomunye umprofeti lowavela ngalolo suku. Angikwazi ukubitha igama lakhe kulesikhathi lesi. Ngingahle ngikhone kunibambela lona emizuzwini lembalwa uma ngingabuka emuva kwesikhashana. Kodwa wavela wase uthi Jeremiya uneliphutha. Nkulunkulu kuphela utomgcina Israel endasi lapho tinsuku letingaka cishe iminyaka lemibili. Jeremiya wathi akube njalo ke. Amen. Wathi kodwa awume kancane. Ake wena nami sihlolisane njengeba prophet. Wathi khumbula kuke kwaba khona labo laba prophet ngaphambi kwethu futhi basho tindlo lokwakuliphutha. NaNkulunkulu wabhekana nabo ngekusho tindlo letingemaphutha. Ngako asiqiniseke. Kodwa inkosi uNkulunkulu ingitshele ukuthi kuneminyaka lengemashumi lasikhombisa noko. NkuluNkulu wamshaya lo mprofeti wemanga ukuthi wathatha kuphila kwakhe ngawo lowo mnyaka ngoba NkuluNkulu bekamtshelile lo mprofeti weliqiniso ukuthi kwakukhona iminyaka lengemashumi lasikhombisa. Futhi ngifuna niqaphele ukuthi Daniela kwaba kanjani athi angumfokadi futhi aqoshiwe kubantu bakubo, aqoshiwe ebandleni lakhe. Kungekho ngisho nayinye inkonzo elibandla, kungekho kwasabandla lebekangaya kulo. Kungekho samaculo lahlatshelwako ngaphandle kwalawo lebekathi ihlabelela wona. Emkhathini wako konke lokho, bekasolo abambelele kuloko lokwashiwo ngulowo mprofeti. Amen. Amen. Kungekho bandla langaya kulo. Kungekho muntu lato hlanganyela naye. Wonke umuntu aye emathempelini emahedeni. Bonke bantu bakhonda thithixo tabo. Kungekho tingoma temaKristu. Kungekho muntu lobekakholwa lento lefanako nale bekayikholwa. Futhi eminyakeni lengamashumi lasithupha nesiphohlongo kusukela ebunsizweni cishe anelishumi nakubili aneminyaka lelishumi nakune budzala ngesikhathi ayiswa endasi lapho wabambelela ngeliqiniso kuNkulunkulu ukuthi waconza ngekuprofetha kwaJeremiya ukuthi tinsuku tase ticishe tiphelele. Kuthi lokho kungayixwayisa kanjani inhlitiyo yanoma ngumuphi umprofethi weliqiniso kaNkulunkulu namuhla. Kuthi sibuka emuva futhi sibone ukuthi lo mprofethi weliqiniso wathini futhi sathi ukuthi sisesikhathini sekugcina. Wathi ngaconza ngetincwadi ukuthi Jeremiya umnakethu leminengi iminyaka ledlula waprofetha ukuthi Israel bekade ohlala endasi lapha iminyaka lengemashumi lasikhombisa naleso sikhathi sesicishe sigcwalisekile. Futhi wathi lungiselela futhi wamemetela kuzila kudla futhi wathi ungwelisa futhi ngesikhathi imilotha nendvangu yemasaka futhi wakubeka inhloko yakhe futhi wahamba ayozila kudla nekukhuleka futhi aconze ukuthi nguluphi lusuku lebebaphila kulo. Futhi uma Daniela umprofeti wenkosi bekhona kuthathisa etincwadini kaJeremiya futhi timlethe endzaweni lenjalo kuthi ngisho na Israel aphuma bonke baphila bekaphuma eBabiloni kuthi abuyele even lenzabuko kwakumbangela kuthi azile kudla anengubo yemasaka nemilotha. Kufanele kwendeke kangakanani ke ebandleni laNkulunkulu ophilako kwathi kuthi sikhathi sesiyafiphala futhi sesitophela nekubuya kwenkosi Jesu Kristu nesikhathi lesikhulu seminyaka lezinkulungwane sesilungele kungena. Singasisebenzisa kanjani sikhathi lesimgcoka sigembula umgcothi wokubhukusha ngemasonto singena sikhathi senkosi na? Sikuchema siyendasi nje uma umfundisi akhuluma ngalenye indlo leningayithandzi niyasukuma niphume nihambe futhi uma libandla lihlala isikhathi lesithe ngani wena awe awenelisegi Bukani simo sethu. Bukani kutsi sendani. Qathanisa timpilo tethu nalowo mprofeti. Umuntu munye embusweni lophelele angenabandla langaya kulo futhi kungekho nalinye noma kuphi langaya kulo. Lalidzilitelwe phansi lashiswa laphela lidolobha lakubo. Bantu bakubo bebathunjiwe. Iminyaka lengamashumi lasithupha nesiphohlongo, emashumi lasithupha nesiphohlongo, emashumi lasithupha nemfica, emashumi lasikhombisa, beka sasalelwe iminyaka lemibili. Ngako lapho sekaqala kufunda encwadini, uthi wabona ukuthi isikhathi sasisondzela kugcwalisa, sigcwaliseke, waya kuNkulunkulu ngemkhuleko ukuthola ngaso.
What a time! What are we doing when nations are breaking?
Sikhathi lesinjepho sendani na lapho tivo tiyehlukana lwandle luyabhodla inhlitiyo yabantu yehlulwa kwesaba kudideka kwesikhathi donke letinto leti umbhalo wesandla elubonzeni kubhidlika kwetive donke tinhlobo tebubi lobendekako evene nekuphikisana nekulwa nekukhathateka Netilimato tilenga etindlini letinkulu tetindiza kuthi sive sinye lesincane lesilingana necuba endasi lapha singabhubhisa umhlaba ngemizuzu lelishumi nabo baphikisana lomunye nalomunye emadvotsa langamesaba inkulunkulu nalangamati inkulunkulu futhi angathi nemandla akhe namoya loyingcwele ebandleni uhamba hamba emkhatsini walabakhethiwe atikhombisa yena lutobo aphila emva kweminyaka lethi ngulungwane lethi mbili kuthi unguye itolo namhla naphakathi singahlala kanjani sivilaphe na singakwenda kanjani kuthi sivele sigijime nje sikweqengetulu na sikhathi lesingabe sihlola ngaso sigathe lelo hora lelikhulu lelisondzelako manje wafunda kuJeremia sahluko semashumi lamabili nesihlanu ake sivule ngale kuJeremia sahluko semashumi lamabili nesihlanu futhi sifunde ukuthi Jeremiah wathini empeleni asiqale evesini lesiphohlongo ngoba ku ngifuna niqiniseke ukuthi niyakuthola livesi leshumi nakunye ulapho bengibhale phansi khona ukuthi ngifunde kodwa asiqale evesini lesiphohlongo Nawo ke isho kanje inkosi yamabandla nje ngiyakuthanda lokho lapho ngiyeva khona umprofeti ema na isho kanje inkosi uNkulunkulu nakethu ngiloko ke kimi kucetsa indzaba kunguloko kuphela isho kanje inkosi yamabandla ithi ngenxa yokuthi anika walaleli emavi ami Bukani ngitawuthumela ngilandze yonke imindeni yasenyakatho isho inkosi nanebukhetinezari inkosi yasebhabhiloni inceku yami ngibabuyise futhi etikwaleli ive leli nakulabakhile kulo nasetikwato tonke letive khona lapha futhi ngitotibhubhisa ngitichethe khumbulani labo bebangilabakhethiwe bankulunkulu lakhuluma ngabo Lowo kwakungesibo labaphika inkolo lelo kwakungemalunga elibandla ngethulu kwaloko ngiyosusa kubo liphimbo lekujabula liphimbo lekuthokoda njengoba nje sinalo namuhla wonke emculo wekuthi inyukunya Ricky na Elvis futhi oh liphimbo lemiyene liphimbo lenyoni noma lemlobokati njalo nemsindo welitshele kusila Ukukhanya kwelikhandlela nale live lonke leli liyoba incithakalo. Bani lo mprofeti amemetha kakhulu. Le live lonke leli liyoba incithakalo.
I'm not to impersonate this great servant of God. But I prophesy.
Uthi kungesiko kulingisa lengceku lenkulu yaNkulunkulu. Kodwa ngiyaprofetha ukuthi Lesive lesisonke siyoba incithakalo. NkuluNkulu uyosijezisa lesive lesi ngenxa yetono taso. Uma NkuluNkulu angamiyekelanga Israyeli labakhethiwe bakhe, intalo yaAbraham leke ndanayo sivumelwane nesethembiso naso. Uma akabayekelanga ngekungaba jezisi batendlulela ngale sento lesibi naloku nje bebangemakholwa ekucina banemabandla lamakhulu nebapristi nabo rabbi kodwa ngenxa yetimile letonakele netinto emkhathini wabo nankulunkulu wabenda bavuna laba kuhlanyele siyokuthola kanjalo nathi livesi lelishumi nakunye lelive leli lonke litawuba ngileli ichithakalako nesimangaliso lokho kukuthi wonke umuntu uvele abuke bese uthi nabo-ke bebabakhulu kakhulu akeni babuke manje naletive leti litakuyikhonda inkosi yasebhabhiloni iminyaka lengamashumi lasikhombisa leso sikhathi sonke sekuphila loko kungesikhathi wakho lomdzala make lomdzala lobusisiwe bekaseluswane bebasekhathi lapho bangenankulunkulu bangenabandla bangenaculo bangenalutho situkulwane sonke lesiphelele sade sathi sonke leso situkulwane lesonako saphela kutakwendeka lapho iminyaka lengemashumi lasikhombisa seyigcwalisekile kuthi ngijezise inkosi yasebhabhiloni naleso sive isho inkosi ngebubi babo kanye nelive lemakhaledi futhi ngilende libe yincithakalo lephakathi futhi ngiyokwehlisela etikwalelo live onke emavi ami lengiwakhulume etikwalo ngisho konke lokubhalwe kule ncwadi loko Jeremiah lakuprofethile ngaso sonke lesive ngoba tive letiningi nemakhosi lamakhulu ayothi khonda wona lucobo wona lucobo nabo futhi futhi ngidawuphinzisela ngetendo tabo nangemavi etandla tabo ngoba isho kanje inkosi unkulunkulu wa-israyeli kimi ithi thatha le nzebe eliwayini le nthukuthelo yesandla sami futhi wende tonke tive leto lengiyokuthuma kuto tinathe kwalo ngalamanye amagama Jeremiah ngikunikethe lo mlayeto ungahlali uthule ungahlali endzaweni yinye kodwa profetha kuto tonke tive niyakulandzela na profetha kuso sonke sive bonisa tibonakaliso nemimangaliso yami futhi ubende bathi ukuthi ngiyeda kutokwenda lokhu futhi tiyonatha futhi tinyakatiswe futhi tihlanye ngenxa yalelivi lengitolithuma emkhathini wato bendani ngalo lona lolu suku na bakubita ngemprofethi wemanga bakubita ngemncemphetisi bakubita ngeluhlanya sangoma noma umphuphu wemaphupho noma lolunye luhlobo lwemfunzi wemicabango yengcondvo bayohlanya naleli gama lelithi kuhlanya uma utholihlatiya lisho ukuthi hlanyisa empeleni bayothi hlanyisa futhi bathi ungamnaki lo yamgiciki longcwele lo mbhetho ngenxa yalelivi lengitolithumela emkhathini wabo niyawubona umlando uthi phinza na Jeremiah bekangeke avumelane nebafarisi babo basadusi boherodi noma yini labangahle babe ngiyo yena wavele wakhiphela livi ebaleni futhi labenta bonke bamhlanyela yini na manje caphelani ngase-ke ngithatha inkomishi esandleni senkosi futhi ngenta tonke tive tiyinase Jeremiah akahlalanga ekhaya Jeremiah akahlalanga nje endzaweni yinye lencanyana kodwa wenda tonke tive tiyinathe kuleso inkosi leyangithuma kuto Jeremiah wathatha livi lenkosi liwayini lelivi lakhe neliwayini lingemandla elivi lakhe liwayini linemandla liwayini lisitsakisi liwayini linemandla emva kwalo futhi ngithethe livi lenkosi kwasho Jeremiah futhi ngalibonakalisa liwayini emandla lakulo ngawenda embi kwabo futhi abalivanga uNkulunkulu wathi ngako-ke ngiyobathumela iminyaka lengemashumi lasikhombisa eBhabhiloni The righteous and unrighteous one alike. Ngulowo nje lakwenda. Lolungile nalongakalungi bahamba ngalokufanako. Manje sibuyele esifundweni. Daniela bekakade afunda. Cabanga nje. Daniela wafunda emavi lafanako nalawa lesiwafundzako manje ekuseni. Daniela wafunda leli Bhayibheli lelifanako, emakhoma nabongcila bafanako, imisho lefanako, tindo letifanako lengingito, ngelusito lwaNkulunkulu, ngito nifundzela, kule milayeto lembalwa lelandzelako, into lefanako, kunikhombisa ukuthi sisesikhathini sekugcina. Futhi Daniela athatha livi kuJeremiya, wehla wayongena eBhabhiloni. Futhi bengumprofeti logcotshiwe. Futhi wenda imimangaliso, sibonakaliso, akhona kuhumusha tilimi letingatiwa. Futhi wenda tibonakaliso nemimangaliso emkhathini wabo. Noko eme yedwa, yedwa jwi. Amen. Wema yedwa. Kodwa Jeremiya bekabhale lamavi. Kuleminengi leminengi iminyaka ngaphambili uthi Daniela ahumusha livi ane awusho manje awume kancane sisonzela ngasesikhathini sekugcina ngoba bese ngivele ngithendasi lapha eminyakeni lengemashumi lazithupha nesiphohlongo nalomprofeti wenkosi amen umnakethu umprofeti waNkulunkulu weliciniso lo atifakazela ukuthi ungumprofeti waprofeta kithi Nginako kubhalwe lapha encwadini lowathi iminyaka lengamashumi lasikhombisa iyogcwaliseka onkosi uNkulunkulu sisonzela ngasekupheleni sonke leso sidukulwane sesife saphela utokwentani manje nkosi wethembisa kusithumela futhi wadihlela yena ukuthi akhuleke Oh uNkulunkulu uma sake sabakhona sikhathi lesifanele sithi hlele thine ngaso ukuthi sikhuleke kunyalo
For we as his true servants,
Hallelujah.
We see.
Ngoba thine njengenceku yakhe liqiniso. Siyabona ngetincwadi temposteli. Ngetexwayiso tamoya longcwele. Kuthi siselusukwini lokugcina. Umoya loyingcwele uyakukhuluma ngetinsuku tekugcina. Bantu bayoba ngilabanemawala. Labathi chabhako labathanda injabulo kunaNkulunkulu labangenakuthuliswa bakhapheli labangatitsibi nalabatonza labalungile ngiconza ngencwadi futhi ngiyaconza ukuthi kuyofika abahalathisi ngelusuku lokugcina ngiyaconza ukuthi kuyaba khona ukuthi sive sivukele sive ngelusuku lokugcina Ngiyaconza ukuthi kuyaba khona emagagasi labakhulu labangwa kutamatama kwelwandle ngelusuku lokugcina. Ngiyaconza ukuthi kuyaba khona kubonakala kwetimbo letesabekako njengemasoso landizako ezulwini. Kubonakala kwetimbo letingaconzakali netinhlitiyo tebantu tiyobe tehlulwa kwesaba. Kuyaba khona kudideka kwesikhathi nelusizi emkhathini webantu. Ngiyafunda ukuthi bonke bayohamba bayongena etinhlanganweni nasemahlelweni futhi babe nelubumbano ngelusuku lokugcina ngiyaconza ukuthi besifazane bayophungula tinwele tabo ngelusuku lokugcina ngiyaconza ukuthi bayogcoka tingubo letimfishane futhi bahambe ngeticathulo letingemandondo bahamba banjikita ngelusuku lokugcina Ngiyaconza ukuthi umdlandla uyoba phansi kakhulu ngelusuku lokugcina. Ngiyaconza ukuthi bashumayeli bayoba belusi bemanga ngelusuku lokugcina. Labayonqemphethisa futhi ngeke bondle bantu ngelivi laNkulunkulu. Kodwa bayolandzela tivumo khona netinto esikhundleni. Kodwa ngiyaconza ukuthi kuyoba neliphimbo lelitofika ngelusuku lokugcina. Limemetha ehlane limemetha abantu ukuthi babiyele emlayetweni wasekuqaleni babiyele etintweni taNkulunkulu Ngiyaconza ngincwadi leto tindlo titokwenteka Ngiyaconza ukuthi ngetinsuku tekugcina kuyofika indlala emabandla ayobe ahlelwe kakhulu uthi ahleleke kakhulu nangokonke ngange kuthi ngetinsuku tekugcina kuyofika indlala futhi ayiyukuba yesimbwa nemanti kuphela kodwa yekuva livi laNkulunkulu leliciniso Nebantu bayohamba basuka eMpumalanga, basuka eNtshonalanga, basuka eNyakatho naseNingizimu, bafuna kuva livi laNkulunkulu leliqiniso. Kodwa emabandla ayobe ahlelwe kakhulu uthi aboshwe ngqi ngangekuthi ayokwehluleka kuliva. Ngiyakuconza lokho ngetincwadi. Kodwa ngalolo suku, oh Nkulunkulu, kuyoba khona lihlumela lelivukako liphuma kuDavide. Ngiyaconza kuthi uyothumela Eliya ngaphambi kokuthi lolo suku lufike esikhathini sekugcina. Futhi uyoba nemlayeto loyoguqula tinhlitiyo tebantwana tibuyele kuboyise. Ubabuyisele kwasekuqaleni, babuyele emuva futhi ekupheleni, futhi baqale. Ngiyaconza ukuthi lokho kuyokwenzeka ngaphambi nje kwekuthi umoya ushiye libandla lebetive, ukuthi ubuyele kumaJuda. Futhi angiconzi kuphela ngencwadi, ngiconza ngelivi, ngelivi lelibhaliwe. Kuthi Israel utobuyela eveni lakubo lenzabuko. Futhi ngiyambona angena. Ngiconza ngetincwadi tebaprofeti kuthi Israel utoba sive, batobuye bakumise kukhontela ethempelini. Nkulunkulu utobuyela asebentane naye futhi uma sekabuya eveni lakhe lenzabuko. Oh, baprofeti lababili bayovuka etinsukwini tekugcina kanye nabo. Ngiyakuconza lokho. Lapho nje libandla lebetive liphuma, baprofeti lababili batofika, Elisha naMosi, ku-Israyeli. Sitakuthola njengoba sisaqhubeka. Umprofeti bekasibonile sikhathi ukuthi sasesedute kwekugcwaliseka endasi lapho eBhabhiloni. Kulungile. Lo Gabriel uyavela kuthi angembuli kuphela loko lebekabuta ngako, kodwa kumtshela konke kute kuyofika le phansi loko lokwakuhloselwe sive semaJuda. Konke kute kuyofika ekupheleni. Amen. Wacela lokuncanyana futhi wathola yonke into. Wacela kuthi athi nje, Daniel abeketama kuthola utawuze kube nini inkosi, ngabe kutoba manje yini. Jeremiah umprofeti inceku yakho umnakethu uprofetile eminyakeni lengamashumi lasithupha nesiphohlongo lendlula, uthi wathi kuneminyaka lengamashumi lasikhombisa labantu laba labatoyihlala ekhathi lapha. Sonke lesitukulwane lesidzala sesiphele sibili manje. Kukhona isitukulwane lesidzala samaPentecostal lesavuka eminyakeni lengamashumi lamane lendlula. Tilwi letinzala bebabitwa kanjalo. Bahlela futhi bashaya futhi baphikisana kwehle njalo enzabeni yaseHorebe naseNebo. Konke kute kuyofika lapho. Kodwa ekugcineni sesisemfuleni manje. Utovusa lesisha lesinaJoshua kuthi abe wede. Umthetho wehluleka. Mose wahamba nako. Mose wehluleka. Joshua wabe weda. Sithola kuthi inhlangano yehlulekile. Kodwa umoya kaNkulunkulu Joshua, leli gama lelithi Joshua lichaza ukuthi Jesu umsindisi wethu. Kuthi umoya loyingcwele uyofika ungene ebandleni, hayi inhlangano, kodwa umoya loyingcwele uyongena emkhathini webantu futhi ulende lilungele kuthi lenyuke liwele iJordani. Ngiconza ngekufunda incwadi kuthi ngulokho lokutokwenteka, naNkulunkulu uyathi kuthi ngulokho lengikufunako manje, kude ngithudude abantu bakhe futhi ngibatshele kuthi yini lo sekusedude. Nzawo tombili lapha manje ekuseni nangephandle emaveni lapho lamatheyipu ayoya khona emhlabeni jikelele kuthi sesisesikhathini sekugcina. Wembula konke waze wabuyiselwa ngalokuphelele umbuso nesikhathi seminyaka lengulungwane yangena. Lokwa kungumlayeto kaGabriel. Wathi senifikile kutokutshela kuthi kuseneminyaka lengamashumi lasikhombisa, emaviki langamashumi lasikhombisa noko, lanqunyelwe abantu bakho, lanqunyelwe kuphela kwesitukulwane semaJuda, kuneliviki lemashumi lasikhombisa. Manje bukisisani ukuthi wathini. Lokho manje kusukela ekuphumeleni kuyobuyisela emashumi lasikhombisa alamaviki lanqunyelwe abantu bakho nakulakho lidolobha. Lidolobha lakho iBhabhiloni beyingesilo lidolobha lakhe. Lo belikuphi lidolobha lakhe na? eJerusalem. Manje uma sesifika esikhombiseni noma siciniseko lesikasithupha sitothola ukuthi lelo dolobha liyini futhi sikulethe phansi lapha futhi sifakazele ukuthi lalingubani laqanjwa ngubani ukuthi livelaphi ukuthi lithoko uma sikhathi lesingakanani na ngabe liyophindze lakhiwe futhi na ngasiphi sikhathi na oh tindwa letinkulu tibekelwe thine ulungile emashumi lasikhombisa alamaviki lancunyelwe abantu bakho nakulakho lidolobha kucetha lesiphambeko manje akazange athi Daniela akungabateki kodwa loko lamtshela kona ukuthi lamaviki langemashumi lasikhombisa kwakungconze ukuthi leminyaka lengemashumi lasikhombisa bese itophela emashumi lasithupha nesiphohlongo kusilele nje iminyaka lemibili futhi siyathola ukuthi lesi profeto saJeremiah sashaya khona kahle nje eminyakeni lemibili kamuva baphuma Nehemiah wahamba futhi wathola imvumo enkosini futhi wakha lubonza ngesikhathi sekuhlupheka basebenda wathi lolubonza lalelani lokho kucetha siphambeko kukhawula sono kubani na emajuda ancunyelwe kubantu bakho hayi kubetive kubantu bakho emajuda nelidolobha lakho hayi iNew York hayi iBoston iPhiladelphia iChicago iLos Angeles iRome kodwa lidolobha lakho iJerusalem nekucetha siphambeko kukhawula sono kwenda kubuyisana ngenxa yebubi nekungenisa kulunga lokuphakathi nekunamathelisa lombono nesiprofeto nekugcoba lokungcwele ngcwele caphelani ngakho ke yathi futhi uconze ukuthi kusukela ekuphumeni kwalomyalo wekubuyiselwa nekuphindza kwakhiwe iJerusalem lebe yilidolobha lakhe kuze Mesiya inkosana kuyoba ngulasikhombisa kulawa langemashumi lasikhombisa emaviki linzani size singene kuloko ohe leso sibusiso lengitotitholela insambo ngitibophelele enzaweni lapha wakwembula konke kusukela le phansi wathi anginakukutshela kuphela manje ukuthi leyo minyaka lemibili seyithi nje ayibe itobe seyiphelile seyigcwalisekile futhi sonke siyathi ukuthi bahlala lapho yona impela iminyaka lengamashumi lasikhombisa base bayaphuma kona kanye nje loko umprofeti lakusho futhi Isaya noma ngiconze ukuthi Daniela wamkholwa lowo mprofeti ngakho nangibeka lapha alungele kulungile futhi namanje uma Gabriel efika wathi ngite kuthi okukhombisa yonke indlela ukwembulela letinto leti kuthi yonke indlela kuze kuyofika ekupheleni niyabona na bukani lesinengiso uyosenda incithakalo kuze kube sekupheleni kuphela kukuphela kwetinto tonke ngito kukhombisa lokutokwenteka manje lalelani kutholeni mine Daniela ngithunyiwe ungilothandzekako ezulwini futhi ngivile imikhuleko yakho futhi ngehlile manje kutokutshela ukuthi kuyini lokuncunyelwe emajuda neJerusalema kusukela khona manje kuze kube sekupheleni yonke le nto manje niyaqonda class na uma singathola ukuthi lamaviki langamashumi lasikhombisa ayini siyathi ukuthi kunini kuphela oh he nkulunkulu sisite ukuthi sikwadi kusitshela kona ngqo kulenye indzawo kulamakhasi kona ngqo kusukela kuleso sikhathi kude kube ngulesi sikhathi lesi kude kube sekupheleni futhi ngeke kukugeje nangamunye umzuzu kuthi likanjani livila nkulunkulu lelikhulu ngesikhathi nkulunkulu enda umhlaba uthi wawubeka ekutungeletheni kwawo uthi bengishumayela kulolobunye busuku ngelisondo ebusuku kuthi akukho kanjani lokwehlulekako ngani lo mhlaba uguquka kahle kakhulu ngalokuphelele kangake kuthi bangaze bakutshele impela kuthi lilanga nenyanga uyokwengcana nini eminyakeni lengamashumi lamabili kusukela namuhla nemzuzu lokungiwe sibili. Mina ngingeke senginitshele nanga noma ngusiphi isikhathi lesinaso emhlabeni. Siyolahleka ngemizuzu lemibili noma lemithathu ngenyanga. Noma sizuze imizuzu lemibili noma lemithathu lesingcono kunato tonke lesinato.
We can't make nothing that perfect.
Singeke senda lutho oluphelele kanjalo ngoba yinye kuphela indlo lephelele lo uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu nelivi lakhe kuyafana. Ngakho livi laNkulunkulu liphelele. Futhi uma singathola leti nsuku leti sithola impela ukuthi kuphela kutoba nini. Niyakuthola na?
It's determined to the consummation.
Kunqunyelwe ekupheleni. Livesi lemashumi lamabili nakune. Bantu bakho nelidolobha lakho lelingcwele lokuyiJerusalema nginelemashumi lamabili nakunye. Livesi lemashumi lamabili nakune lapha. Jesu wathathisela kuloku kuMateyu wemashumi lamabili nakune. Manje umnakethu Collins uma akhona manje ekuseni angathi noma ukhona noma cha. Emibutweni ngalo lobunye busuku wabuta umbuto. Ngiyacabanga kulungile ukuthi ngikusho mnakethu Collins. Mayelana nesinengiso lesenda incithakalo niyabona ukuthi kuchaza kutsini na. Jesu wakhuluma ngaso uMateyu sahluko samashumi lamabili nakune uthi siyathola ya Mateyu 24:15. Manje ake ngiyuthole lokho nje ngikushesha impela kuze nibone ukuthi lokho Jesu akhuluma ngendlo lefanako lapha abhekise emuva kuDaniela. Mateyu 24:15 nine lenibhala phansi ngifuna nine ngamunye manje ikakhulukati kusihlwa na nangelisondo lelitako nilethe emapenseli nemaphepha ngoba sito ngaphandle uma nine tape semashumi lamabili nakune nelivesi lelishumi nesihlanu. Futhi uma ngako ke uma nibona sinengiso sencithakalo lesashiwo uDaniel umprofeti cabanga lena ngemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo nakuthathu lamane lasihlanu iminyaka lengemashumi lasiphohlongo nesithupha ngaphambili iminyaka lengemakhulu lamane nemashumi lasiphohlongo nesithupha ngaphambili Daniela umprofeti eme endzaweni lengcwele. Manje buka eBhayibhelini lakho kukubomakake loyo lofundzako akaconze. Manje ukhuluma nemaJuda afuna kwati kuthiwani ngaleli thempeli na? Liyobhujiswa nini na? Liyophindze lakhiwe nini na? Siyofika nini lesikhathi lapho kungayuba khona litshe lelishiywa etikwalelinye na? Kuyothatha isikhathi lesingakanani na? Wathi uma ubona sinengiso lesenda incithakalo simile uma Daniela eme endzaweni lengcwele. Wathi uma senibona lokhu kufezeka manje lofunda akaconze ukuthi ukhuluma ngani. Kungaleso sizathu sikhuleka kuNkulunkulu ukuthi ende lokho kuphelele kakhulu ukuthi akuyuba khona ngisho nakunye kungabatha lokuncane ngoba asikafanele kubeka kwethu kuhumusha kuleto dindo. Kufanele kutenga isho kanje inkosi. Ngako ngikuyekela khona lapho ngite ngiconze wembula tonke tindlo kuye leso sinengiso. Uthi khumbulani kunenchazelo lekanengi njengokuthi nje bita indodana yami iphume eGibhithe njengoba Israyeli wabitwa aphume waba kanjalo ke na Jesu indodana yakhe lebitwe yaphuma. Uthi lokho kutokwendeka kanjalo nje ngalokuliqiniso njengoba ngime lapha. Uthi wakwenda ngendlela futhi ukwende kwafihlakala konke kwafihlakala ebandleni. Oh uma sehlela kuloko singene kuloko kuconza lokukasithupha kuthi ulifihlele kanjani konke lokhu libandla kuze libandla likubuke yonke imizuzu lalingathi kuthi bekathokuta nini. Kodwa manje umnyaka welibandla sewuthi awuphele ngako selikulungele manje kubuya nje liyatilungiselela. Yona ngolomunye wemibhalo lemkhoka kunayo yonke encwadini. Wendani na? Usitshela ngokuvalwa kwesive semaJuda bantu labangemaJuda. Lombhalo emavikini angamashumi lasikhombisa udalula futhi uqoqe ngako kusukela ngesikhathi iDaniela aqala lapho kuze kube sekugcineni kwekuphela. Bungu lokunye kwemawashi lamakhulu kunawo onke. Bangakhi lokho wangiva ngithi uma ufuna kwathi ukuthi sukuluni evikini buka ikhalenda. Uma ufuna kwathi ukuthi sikhathi sini lesiphila kuso buka emaJuda. Kunjalo nayo ke ikhalenda kaNkulunkulu ithethe khona lapha noma ngimuphi siyazwe tenkolo noma ngusiphi sifundiswa seBhayibheli noma ngubani utokutshela ukuthi leli liwashi emaJuda manje sikhathisini lesinaso na nje si bantu kuyashisa onge akukaphathelani ngalutho nebetive letimbawu letisikhombisa tinhlupho letisikhombisa bomayela abasikhombisa emacilongo lasikhombisa akukaphathelani nangaloku kodwa libandla lebetive liyobe selisenkhathi mulweni ngaleso sikhathi akukaphathelani nathi libandla lebetive kuphathelene kuphela naIsrayeli Daniela bantu bakho neJerusalema manje futhi kudalula emaqiniso ekuthi uNkulunkulu usebenda nemaJuda kuphela uma asevene lawo lenzabuko haleluya kulapho la ngicabanga ukuthi ushaye khona emnyombeni khona lapho basala njalo betamba kulinganisela esikhathini Israel beka lapho ngaso nesikhathi saDaniela Uthi lomunye umbhali lomkhulu ngoba ngiyathi labanye bebalandzeli bakhe bahlethi lapha ngeke ngikusho kodwa kungalesi sizathu bebanayo yonke lento yayimanga benathini kuthi emamillerites ngaphambi kokuthi abe ngema Seventh Day Adventist kuthi endani etulu lapho nga 1919 athola timpiko tawo nonke nikubonile ephepheni iKorea futhi enyukela lapha kuthi asuke andize ngaloko kusa lokho kwakuthatha emaviki langemashumi lasikhombisa aDaniel Millerite kwaseke kamuva ngankosikati Ellen White lobeka ngumprofethikazi wawo wajika wabese futhi atibita ngema Seventh Day Adventist futhi manje sekalintshintshile ligama lawo laba yi The Voice of Prophets niyabona na emagama lamathathu lehlukene enkoloze lefanako manje kodwa bekasephutheni ngoba beketama kusebentisa lawo maviki langamashumi lasikhombisa kubo bobabili umJuda newetive uthi lapha kukwebantu bakho uthi uNkulunkulu akatange asebentane nemJuda ngaphandle kwasePalestine uthi ngesikhathi mesiya emashumini lasikhombisa nemaviki lamabili anqunywa kungesiko kwakhe ngenxa yethu wancunywa Israel wahlakateka uthi akake akaze abuye eveni labo lenzabuko kude nje kube ngule minyaka lembalwa ngako sikhathi asibalwanga ekhathi lapho sibalelwa umnyaka welibandla niyakuthola ke kwakungeke kube ngu 1919 Nganikhombisa into lendeka nga-1919. Kodwa kungaleso sikhathi lapho leyo ngelosi, umlayeto wengelosi yesithathu ishaya kwase kuphuma maye. Impela. Kodwa kwakungesiyo lokho kwakungesikhathi imbi ima ngendlela lengaqondzakali. Siyakuthola lokho esahlukweni sesikhombisa. Uma sifika kuso, uma sifika esahlukweni sesikhombisa. Nonke nike nangiva ngikushumayela lokho. Ikhathi letinengi niyabona nesikhathi umlayeto wengelosi uthi ubambe imoya lemine yemhlaba sithe sibekele uphawu emaJuda atinceku uthi manje bebasolo balinzile wade waphuma wonke umnyaka webetive kuthi ke uma angena bese ke ubeka emaJuda luphawu tinkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune demukela moya longcwele ngato ke letinkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune tibekwe luphawu Sambulo sesikhombisa nisifundzile ngase ngibona sibalo lesikhulu lebese sivele sisezulwini Johane wasibona sato tonke tive tilimi nesive uthi bema embi kaNkuluNkulu baphethe emasundu ngetandla tabo bembethe tingubo letimhlophe bahlabela haleluya amen ingatimulo kuhlakanipha ludumo bukhulu nemandla akube kuNkuluNkulu wethu kuze kube phakathi naphakathi amen bamemeta Johane akachonzanga ngaleso sikhathi kodwa wabuka emuva futhi wabona entsabeni yasesinayi ludumo inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune letathi ngakangcoliswa besifazane emaJuda besifazane ngemabandla ebangakaze bajoyina tinhlangano iluthela iMethodist iBaptist nePresbyterian kodwa bebakadze bangamaJuda kusukela kwasekuqaleni inkolo yemthetho futhi banelithempeli labo lapho bakhonda entsabeni Sinayi leto nguleti ngulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune loko kusemva kwaloku libandla selivele lisengathi mlweni niyabona na ngako umnumzane Smith bekaneliphutha kwakufanele ngoba utokusebenzisa kanjani loko phansi lapha nga-1919 ukhiphe leti ngulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune na khona-ke sewubuyela kuRusselite futhi niyabona na khona-ke ubuyela ngco emfundzisweni yebakaRussell lethi Jesu wabuya nga-1914 nga-1919 wathatha libandla lakhe futhi manje ungumthimba longcwele lohamba-hambako emhlabeni vuka loya ethuneni lagogo namkhulu futhi abavusa bonke bonke labo lebe babakaRussell ngumbhetho akunamcondo losile evini ungeke kuphume kahle cha mnumzane akukwendi kodwa nkulunkulu uneliqiniso futhi nkulunkulu nguye longale mbula futhi alifake ekhathi lapho futhi alikhombise sibili kithi niyabona na ngikholwa ukuthi utokwenda angikwadi nginitshela liqiniso angadi kodwa ngiyakholwa ngikholwa ukuthi utokwenda ngako niyabona nkulunkulu akatange asebende nemajuda ngifuna nikugcine engcondweni loku kuphela nje uma Israyeli lapho kungesikhathi ngetama khona kutshela lo mnakethu lohleti ngalapha lokhuluma ngekuya ka-Israyeli kweshani ku-Israyeli sukani kuko nonke nebandla enikhuluma ngekuphendvula emajuda ngaphambi kwekuthi kuphela lo mlayeto nitobona kuthi ngu-isho kanje inkosi ngelivi nangamoya Israyeli tophenduka ngale sive sonke ngebusuku lobubodwa libhayibheli lasho njalo kodwa livangeli alikho ngisho kubo akhona emambuka lambalwa leliphumile nalokunjalo kanjalo lelingenile nangaphandle kwemtimba lomkhulu wemajuda longenako futhi usinziswe liqiniso lelo ngiyakukholwa loko ngenhlitiyo yami yami yonke kodwa khumbulani kuphela nje uma Israyeli angekho esiveni sakubo bangeke basinziswe manje sebayabuya futhi batosinziswa sonke lesive sonke ngelusuku lunye libhayibheli lasho njalo ngelusuku lunye uyobuyisela ngalokuphelele wonke Israyeli abuyele emuva ngcoku uNkulunkulu uyoba khona indlo lenemandla kakhulu leshaya Israyeli ngalolunye lwalethi nsuku leti iyoze itamatamise sive sonke ngisho nemprofethi wamemeta kakhulu wathi ngelusuku lunye sewente loku ngelusuku lunye batolibona kutoba khona indlo lenemandla umbono wami kutoba ngumprofethi lonemandla lotosukuma futhi eme embi kwa-Israyeli futhi afakazele kubo ukuthi lo mesiya usaphila namanje lo mesiya labamencaba bona bafunza lelo bhayibheli lelincane manje libhayibheli lema-Israyeli balifunza kusukela emuva kuya embili indlela labalifunza ngayo futhi niyathi ukuthi lulwimi lwamajuda lubhalwe kanjani futhi ngako uma balifunza futhi bafunza lelo Louis Petrus lalithumela endasi kubo emabhayibheli lasigizi bathi uma lo Jesu loko kwakungulawo majuda lelakhushulwa endasi e-Iran nasendasi ekhathi lapho bekangakaze beve ngenvo lokuthiwa ngumesiya futhi ngesikhathi sebalungele kubuya bete evenda kubo lenzabuko ngani abafunanga kungena kuleto dindiza bebasolo balima ngemakhuba langumhlobo mdzala nikufunzile kuphephabhuku iLuke bangakhi labatifunza leto dindzatshana kuLuke neTimes magazine ngani impela nayifunza niyabona na bebangafuni kungena lapho loyo rabi lomdzala wema ngephandle lapho wase uthi khumbulani umprofethi wethu wathi siyobuyela eveni lenzabuko ngemaphiko elukhozi haleluya diveti yehlukana Israyeli uyaphaphama ndibonakaliso libhayibheli elatishoti ngakendeki ndinsukute betiveti baliwe ngekwesindwa lusizo lolukhulu buyani obahlakateki kubakini kungcono liphaphame nikuvile futhi nakuva futhi nakuva kodwa sekutoba sikhathi sekugcina ngalolunye lwalethi nsuku leti Israyeli ubuyela eveni lakhe lenzabuko lusuku uNkulunkulu lalungcumela Israyeli ukuthi abe sive lolo lusuku lokungasayophinze kube khona lomunye wetive losinziswako ngitho kufakazela loko ngala maviki langamashumi lasikhombisa uma kuphela ngingathola leto tinsuku ngiyangale kuthi ngithole emakhalenda lasebenta ngetinkanyeti nejulian lesebenta ngetinkanyeti nemaRoma nawo onke asekhona lamanye ndzawana tsite kukhona lokutsite uNkulunkulu uyati ngako futhi uyakhona kukwembula nabona na ngiyayati ikhalenda iJulian inetinsuku letingemakhulu lamathathu nemashumi lasithupha nesihlanu nekota eminyakeni ngako onke ahlangahlangene kodwa likhona liciniso ndzawana tsite Ngibona emabandla lamanengi kakhulu, tinhlangano letinengi kakhulu, bandla abanengi kakhulu, bahamba ngaloku, nalomunye yethi Maria, nalabanye bakhonda loku nalokwa lolokunye. Kutofanele kube khona liqiniso ndzawana tsite, kutofanele kube naNkulunkulu ndzawana tsite, kutofanele kube nemlayeto ndzawana tsite. Ngibona kuvuka abaprofeti bemanga, benda kangathi kukuhlola lokufihlakele, nato tonke letinye tinhlobo tetintho letiqhubekako. Bese ke kutofanele kube khona wangempela lapho, ndzawana tsite, loko lokumbumbulu lokususelwe kuye. Ngibona abantu bangena enyameni, futhi bamemeta, futhi baqhubeka, futhi baphuma, futhi baphila, tonke tinhlobo tetimpilo. Kutofanele kube khona moya loyingcwele sibili lapho, ndzawana tsite. Ngibona abantu bathiphathisa kwalabakholwako nalokunjalo uthi betama kuba mnene ngiyathi kukhona uNkulunkulu sibili ndzawana tsite kukhona umoya sibili ndzawana tsite ngoba lowo ngumzenzisi lomdzala lowentiwe ngekususelwa kuwo lomdzala lombumbulu Kutofanele kube khona lokutsite kweliciniso indvodza bantu libandla uNkulunkulu kutofanele kube khona into letsite leliciniso ndzawana tsite ngoba leti kwakotshwa kuko nje ikhona indlo letsite sibili ndzawana tsite ngasho kuleli bandla mayelana netiphiwo tenu lalelani tiphiwo tenu igcineni tisebhayibhelini ningathathi sibambiso tibe tibhakabhaka tigcwele tona mbamba Asigcine tona sibili asithole sona mbamba noma singabi nato inhlobo amen manje kuvala kuliciniso ukuthi uNkulunkulu usebentana naIsrael kuphela uma a7 lakhe lenzabuko ake sithathe ngesikhathi uNkulunkulu Abraham washiya live lenzabuko wase uya endase eGibhithe kwendekani na wahamba wesuka enzandweni yaNkulunkulu uthi akazange abusiswe wathe wabiyela evende lenzabuko uNkulunkulu akazange asebente naye kungekho ngisho namunye umbono kungekho lutho lolunye waze wabuyela evende lenzabuko bukani Israel ngesikhathi bathunyelwa endase eGibhithe iminyaka lengemakhulu lamane kungekho nalowothi umangaliso kungekho ngisho nasinye sibonakaliso kungekho ngisho nayinye into leyenzeka emkhathini wabo akukaxoshwa emlandweni wencwadzi Emashumi layimfica nemfica lamadzala lafanako aya esonweni anikele ngelibundlu asho yethi Maria noma kwakuyini abiyele emuva ngeminyaka lolandzelako indlela lefanako bapriesti bonke baphikisana rabbi sibanibani sitokhetha rabbi sibanibani unelwathi lolungcono wathi kabanti ngemagibhithe into yekuqala uyathi emagibhithe na nabo bonke babo kwakuyinto lefanako Leyo yindlo lefanako leyendeke ebandleni. Zonke sihambe sayoba iMethodist, noma iBaptist, noma iPresbyterian, futhi sinetiqu taseHartford, sinetiqu taseWheaton, sinetiqu tangaphandle kulenye indzawo, noma Bob Jones. Sinetiqu tebuciko, sineDD, LLD, noma lenye indlo letsite. Kwakheni na, sicuku sempetho. Kungulendlela lokwakungiyo eGibhithe uthi uNkulunkulu akazange asebente naIsrael waze waba seven lakhe lenzabuko Ngiveni isho kanje inkosi uNkulunkulu akanausebenta nelibandla lakhe lite libuyele ekhaya lenzabuko umlayeto welihora Biyelani kukwasekuqaleni. Sukani emibonweni yenu ye-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Pentecostal yenu, i-Assemblies, bakamunye, bakamthathu, nebakamhlanu, noma ngabe kuyini, i-Church of God, i-Nazarene, i-Pilgrim Holiness, i-Church of Christ, konke letinhlangano tempiki uKristu. Uthi ngiyaqonza lokhu kushaya umhlaba. Konke lokuliphutha, konke kwadeveli, Kunamadoda lamesaba uNkulunkulu kuwo onke awo. Kunabantu labamesaba uNkulunkulu kuto tonke leto tinhlangano. Kodwa le nhlangano kuyo luqobo ayisiyo yaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu akayuza ibusise akangaze akwende. Ngibuta noma ngimuphi somlando. Niyoyiva le tape. Kuthi ningibhalele futhi ningitshele kuthi kunini lapho libandla lahlela khona uma uNkulunkulu angalibekanga eshelfini kuthi wangaphindze wasebenza nalo. Ngitshele lapho ake avusa khona iluthela futhi Wesley nemaMethodist noma iPentecostal akazange akwende. Leyo nhlangano yahlala lapho futhi yadleka futhi ibolile. Unkulunkulu wathatha abantu ngamunye futhi wetama kukhomba abantu babiyele evenle nzabuko. Base ke bantu ngamunye baba buthakathaka kakhulu futhi baba sitabane neluhlobo loluthithe letici bathe bahlela lenye inhlangano bayenda umthana lokabili wezingogo kunaloko beyingiko kwekucala nje kodwa nzawana thite impela Jehova unendvodza langabeka kandla kahle kuyo lengeke incembethise nabo saba uNkulunkulu inhlangano lengamesaba uNkulunkulu lokho jikisa abantu babiyele edwaleni Kristu Jesu babiyele ePentecost yasekuqaleni namoya longcwele wasekuqaleni letibonakaliso tekucala nemimangaliso yekucala impela unayo nzawana thide lengeke ibhidlitwe nginoma nguluphi luhlobo lwekuhlushwa ibaleke iyekele iwe noma yini lokunye letohlala nako uNkulunkulu akambusisi Israyeli aze afike ekhaya lakhe lenzabuko uNkulunkulu angeke aze akubusise wena iMethodist iBaptist iPresbyterian iCatholic noma iPilgrim Holiness iNazarene iChurch of Christ noma inhlangano yemaPentecostal angeke aze akubusise ngaleyo ndlela Buya evende nzabuko ekuqaleni ubuyele elwatini lwePentecost njengoba kwendeka ngelusuku lwePentecost esikhathi amandla aNkulunkulu ophilako aguqula leto tingulungwane tebantu futhi wavuthisa inhliziyo yabo ngemlilo waNkulunkulu lo wakhombisa ubucobo hayi tibonakaliso letilingiswako hayi kufunda umcabango lodzite lokwakhiwe hayi kuhalatisa lokudzite futhi kungene ekulweleni bunjinga nekuphatha njengoba sinako eAmerica ngubani longaba nelithende lelikhulu kwendlula onke na noma ngubani longaba nesicuku lesikhulu kwendlula tonke na kwenda mehluko muni lo uNkulunkulu na uNkulunkulu ufuna abantu labaqotho enhlitweni hayi sicuku lesikhulu futhi sonke sinekubhututelela bunjinga nekuphatha lapha sigijima lihlazo lelingaka pho kubona ukuthi singayengeda yini lenye inkulungwane enhlanganweni yethu kulihlazo ufuna sibiyele eqinisweni sibiyele kumoya sibiyele ekukhanyeni lokungibona kona sibiyele emgwaqweni lomkhulu uKristu sibiyele eqinisweni angake asibusise kanjani ngale ndlela lisihamba ngayo na angeke akazange ambusise Israyeli baze babuyela even lesethembiso uthi ngesikhathi sebabuyela even lesethembiso libonakaliswa nemimangaliso ticela kwendeka wathumela umuntu endasi impela emkhathini wabo ligama lingumosi wewuka nani lo mosi isayensi yetenkolo lepolishiwe na ngabe wewuka neticu tebuciko na ngabe wewuka ne-LLD, PhD wewuka anemandla aJehova kanye nemlayeto buyani kulelive niye even lenzabuko buyani obahlakateki niye kubakini Amen. Cishe iminyaka lethi ayibe tingulungwane letimbili emaJuda belingaphandle kwelivelawo lenzabuko ahlakatekele emimoyeni yomine yemhlaba kuthi singawenda kanjani lo mlayeto kuthi uthathe emaviki manje kuwe besitoya ekuhlatisiseni singamlandzela Israel siye emuva impela futhi sikhombise ngesikhathi ahlakadwa ngumbuso weRoma ekwenqabeni kwawo Mesiya kuthi wacoshelwa kanjani etiventonke letingaphasi kwelizulu sibuyele kuJakobe Israel sibiyele kuGenesis wemashumi lamane nakune nemashumi lamane nesihlanu futhi sikhombise emuva lapho ukuthi wababusisa kanjani labo bokhokho ukuthi wabatshela kona impela lapho kuma kwabo kuyoba khona etinsukwini tekugcina futhi nginganikhombisa impela sonke sive saka-Israyeli tonke tive taka-Israyeli time khona kanye etiveni lapho kwathi tathi toba khona futhi naku silapha namuhla leli juda lesilatiko lelo akusilo lijuda sibili lijuda sibili lingulelo lenkolo yemthetho lelingakatoni ngetintho telive lelingakaphumi lajoyina lamanye emabandla ngulawo-ke leli libiyela ngaleya liphila ngashizi nangesingwa emagcumeni lelingakavunyelwa edolobheni lelidzala bebatakhela lidolobha ngalapha eveni lelingasilo lamuntu nabomachine gun bakhombenza utotimbili kodwa sewucale kuhluma emagcembe amen futhi amen sikhathi sesisedude nawo Ishmayeli na-Isaka beme lapho baphikisana ngelive noko kodwa laka-Israyeli uma kwenteka uye ngale eJerusalema lensha bangeke bakuvumele uthe eJerusalema lenzala ufanele uye lapho kuqala futhi uwavumele akuchazele konke ngayo ema-Arabhu bese-ke ayakuthatha akuyisa ngale kulolunye luhlangothi lowo bantwana ba-Ishmayeli kodwa linza kutofika sikhathi lapho bantwana bankulunkulu atolithatha khona kunjalo ijerusalema iyophinze yakhiwe futhi umhlatshelo wemihla ngemihla uyoqaliswa nemphika ukristu uyowendela sivumelwano lamavikeli asikhombisa ekugcina futhi emkhathini nalo uyosephula leso sivumelwano awaguculele onke angene ebukhatholikeni sinengiso siyosabalala ethi kwayo yonke le nto kanjalo khona kuyobe sekuphela qaphelani emavikeli angamashumi lasikhombisa ya asonzele etinkulungwaneni letimbili teminyaka angekho sekacoshiwe manje bantu bawo njengoba kwakunjalo ekuqinisweni kwenhlitiyo yafaro wathi ngeke acinise inhlitiyo yaHitler tigizi tawo tafa bukani lo Ekman anelicala lekubulala emajuda lathi igizi letisithupha lathi igizi letisithupha imiphefumulo yebantu inswane bantwana labadzala bonke babulawa Ekman umuntu munye bukani iRussia kuthi wabacosha kanjani lapho bawacoshela etindzaweni tonke abe sivele sithelelekile kodwa ngenxa yoluthando lwemali yawo abuya futhi kodwa leyo ngcosana ngesibalo ibiyela ePalestine amen ngomnakethu uma umbona acala kuta eveni lakhe lenzabuko sebanawo ngalokwenele ekhathi lapho manje kwenta cishe lethothi inkulungwane letilikhulu nemashumi lamane nakune kuthi kwentekani na atomati josepha wawo ungakhathateki yebo mnumzane kuthi onke eme lapho alinzele kuthi kwenteke futhi lona impela lihora leli tive setiwanike kuthi abe sive ngalo mnyaka lowendlulile uma loko sekushaya khona sesisedute nekuphela libandla lebetive selihambile ngako cisha impela noma ngasiphi isikhathi unkulunkulu angahle athi israyeli ubantu bami uma sekunguloko betive sebaphelile bayonyathela phansi kwasho jesu umathewu 24 sinengiso lesenta incithakalo bayonyathela phansi emabonza asejerusalema kuze kuphele isimiselo sesikhathi sebetive uma loko sekuphelile khona-ke emajuda ayobuyela emuva angene ejerusalema kuthi aphinze amise lithempeli nekukhonta ethempelini sitokuthola konke kule milayeto lelandzelako emavikeli angamashumi lasikhombisa enhloso lekazithupha manje ngitokufunza loko ngaphambi kokuvala ngoba kutobe sekuthi akube sikhathi sethu ngaleso sikhathi sekuthi siye ekhaya bese-ke siyabuya kusihlwa ngensimbi yesikhombisa kwekucala uma nikubhala phansi kucedza siphambeko Daniela sahluko semfica livesi lemashumi lamabili nakune kucedza siphambeko kwekucala kukhawula sono kwesibili kwenda kubuyisana ngenxa yebubi kwesithathu
to bring in everlasting righteousness.
Ungenisa kulunga lokuphakathe kwesine.
To seal up the vision.
Unamathelisa umbono nesiprofeto kwesihlanu. Kugcoba lokungcwele ngcwele kwesithupha. Futhi ngulokho lesitokhuluma ngako kusihlwa. Nkulunkulu akufeza. Manje linzani ake ngibuyele kuko futhi kuze nikuthole kwekucala kucetha siphambeko kwesibili kukhawula sono kwesithathu kwenda kubuyisana ngenxa yebubi kwesine kungenisa kulunga lokuphakathe Kwesihlanu kunamathalisa umbono nesiprofetho. Kwesithupha kugcoba lokungcwele ngcwele. Ake nginifundzele kona manje eBhayibhelini, livesi lemashumi lamabili nakune. Sikhombisa emaviki anqunyelwe abantu bakho emaJuda, nakulakho lelingcwele, nakulakho lelingcwele lidolobha, Israel, emaJuda, iJerusalem. Kucetha tiphambeko kwekucala, ukhawula sono kwesibili, nekwenta kubuyisana ngenxa yebubi kwesithathu. Kungenisa kulunga lokuphakathi kwesine, nekunamathelisa umbono kwesihlanu, lombono nesiprofetho, nekugcoba lokungcwele ngcwele kwesithupha. Kuloko kanye lafikela kumtshela kona lokwakutokwentiwa, khona-ke kutawubese kuba kuphela. Manje kusihlwa sitothola kuthi leto tintfo tiyini, futhi sibone kuthi sisondzele kangakanani lapho, bese kuthi ngelisondo lelitako silethe futhi sibeke letintfo leti tesikhathi khona la sime khona. Ngiyamthandza. Israel abiyela even labo lenzabuko. Israel ake ngisho lokhu nje sisa, ngiyacabanga akukho etapini. Ake ngisho lokhu ngalo lona lelo hora Israel lekaba sive ngalo, sizathi sekuthi bengihlala njalo ngikholwa embikweli klasi lami lapha kuthi bekukhona lokuthite kuthi ngiyoba nelithuba ngaphambi kwekuthi ngife lekubuyisela Israel enkosini. Ngoba ngesikhathi lelo hora ngeluhla lwemininingwane lwe-Pan American lelo Israel lamenyetelwa ngalo kuthi sewusive kwekucala eminyakeni letinkulungwane letimbili selokhu bahlakateke bangesibo bantu, kwakungalo lona lelo hora, kulo kanye lelo hora lelo ingelosi yenkosi leyahlangana ngalo nami etulu ngaleya futhi yangithumela nelivangeli yona kanye lento lefanako ngenkwekhweti tisikhombisa 1946. Manje-ke lenye intfo lenginiketha kuthi ngati kubuyisela tinhlitiyo tebantfwana tibuyele kuboyise netinhlitiyo taboyise kubantfwana umlayeto. Caphelani, Malakhi wesine, hhayi wesithathu, wesine. Lenye intfo, ngesikhathi Bhili indvodzana yami nami umnakethu Annie Baxter sisendleleni yethu sibheke ePalestine emva kokuba sesibonane nemaJuda kamnakethu Aganbright futhi abone umhlangano, Louis Petrus bekathumelela amabhayibheli lawa lapho futhi wathi namaJuda afika athi uma ungabita sicuku sebaholi baka-Israyeli ngiconze hhayi labo rabi labasha nayo yonke imikhosi yabo kodwa ubite baholi labangama-Israyeli sibili bahlangane ndzawonye futhi silifundzile leli testamente lelisha futhi siyathi kuthi uma mesiya efika uyositshela letintfo leti njengalo wesifazane eSamaria. Siyathi kuthi Mose wathi mesiya wethu uyoba ngumprofeti futhi uma ungabatshela futhi ubabonise ngembhalo loko lesitongena kuko emlayetweni wakusihlwa kuthi bebafanele bentiwe mnyama netinhlitiyo tabo tincunywe kude sikhathi sebetive singene kude sibe nesikhathi sekubuyisana kwebetive netinhlitiyo tabo tentiwa taba lukhuni njengoba kwabanjalo nje ngesikhathi saJosefa nalokunjalo. Bese uletha lawo maJuda endzaweni, bese ubita lawo madrotha kuleto tetsameli njengoba wenda nje kulaba betive lapha ngalolo gcobo lwamoya. Ngoba bathi uma lo Jesu uma angumesiya nemavi akho aqinisile khona-ke akafi futhi uyaphila. Futhi uma aphila wethembisa kuba kuyakhe ise ingceku yakhe tingceku bafunzi bakhe. Futhi uma singambona enda sibonakaliso semprofeti khona-ke sitokholwa kuthi ungumesiya. Intfo lephelele kanje pho kunjalo impela. Ngako-ke lokho kwakutokwentani na? Sive sasitotalwa ngelusuku lunye emkhathini webaholi. Wonkewonke wabo bekangathi siyakwati lokho ngesikhathi loyo rabi asho lokho loku kwaqetha konke. Sive siyotalwa ngelilanga linye, Israyeli yotalwa ngelilanga linye. Futhi ngangisendleleni yami futhi ngema eCairo eGibhithe nelithikithi esandleni sami futhi sekuyimizuzu lelishumi nesihlanu noma lengemashumi lamabili yesikhathi sekumemetela bese balungiselela kumemetela futhi ngewuka kuthi ngiyobona sihlahla lesikhulu nendlovu lencane lentiwe ngalesihlahla lesikhulu ine nelithinyo lendlovu bengithi ayithumela kumngani wami longudokotela Dr. Sam Ade kuthi ibe yekucinzetela emaphepha futhi bengibuke yona futhi into letsite yathi kimi leli akukabi lihora suka ePalestine ngakho ngacabanga loyo bekungimi nje lowo ngicabanga lokho futhi ngachubeka indwa letsite yathi leli akusilo lihora futhi ngaphuma ngaya emva kwesiphanyeko ngaphakamisela inhloko yami kuNkulunkulu ngathi uNkulunkulu bekunguwe lobe ukhuluma nami na kwathiwa leli akusilo lihora suka ePalestine lesi akusiso sikhathi ngase ngithatha lithikithi lami ngalintshintsha ngase ngisuka lapho ngakhuphuka ngajabula eRoma ngase ngibuya eLisbon ePutukezi futhi kusuka lapho ngabuyela eUnited States lihora lalisengakafiki bubi bebetive abukagcwali kwamanje kusesekugcineni nje kwenkomishi kodwa ngalenye langa loko kuyoba ngilo nankulunkulu uyothumela lo tsite lapho lowo ngumprofeti uthi uyofakazela kubo ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uyomvusa khona masinyane noma angaba ngubani layomvusa ngekusheshe ngikholwa ukuthi kutofanele kufike nguloko lesikudadishela kona kuthi sesisondzele kakhulu futhi kumbulani ngawe lowo mzuzu emaJuda nemukela ngawo uKristu libandla lebetive selihambile bese ke betive Baba netinhlupheko letithululelwa etikwabo kuhlupheka futhi bangakwenda kanjani bantu bafundisi labakhulu bafundise futhi babukale iBhayibheli kanje futhi bathi libandla lendlula esikhathini sekuhlupheka kube kungekho mbhalo eBhayibhelini lokushoko abanako ngisho nakunye indoda yangitshela kunesiko kaDzeni yathi othathe MacPherson wafundisa ukuthi libandla liyondlula ekuhluphekeni Ngoba siyobe sikhanyisa tibane ngaleso sikhathi. Israel ngaleso sikhathi, hayi betive. Betive sebavele bahambile libandla. Bafanele bangendluli ekuhluphekeni. Rago wakhafuna emanti emlonyeni wakhe. Sahluko 17. Wase ulwa nalabasele. Intombi intholelele. Hayi, libandla sibili lisuke selihambile. Selise sidlweni sakusihlwa semshado. Kulaba sikhathi lesithide lapho sidlo sakusihlwa semshado siyobe sendeka khona. Livikile kugcina. Futhi lapho kungesikhathi sekungena uhlupheka. Lapho sikhonyane netinhlupheko sekuvuka etikwe mabandla. Tindlo letinjengaloko. Bese ke ekugcineni esahlukweni selishumi nemfica. Nali lita nemiyeni walo. Hallelujah inkosi yemakhosi nembusi wababusi ingubo icwiliswe engatini nelibandla lasezulwini ligibele emahashi lamhlophe lita kanye naye nalo lita kutothatha indzawo yalo esikhatsini seminyaka leyinkulungwane amen oh malibongwe ligama oh malibongwe ligama malibongwe ligama lenkosi Malibongwe ligama oh malibongwe ligama Malibongwe ligama lenkosi Jesu ligama Jesu ligama Jesu ligama lenkosi Jesu ligama oh Jesu ligama Jesu ligama lenkosi Tumisani ligama lakhe oh tumisani ligama lakhe oh tumisani ligama lenkosi Tumisani kama oh tumisani kama Tumisani kama lenkosi Ukwenda kanjani na ulenda libe likhulu empilweni yakho uphila impilo sibili baze bathi nayiya inceku yaKristu ulidumisa kanjalo ke ligama ake sibone oh animthandzi na Oh hey, likhulo lethu lelincane manje emkhombeni kaThene. Ngiyathi kutsi kunjalo sibili. Umntwana watalelwa kusindzisa abantu esonweni sabo. Johane wambona elugwini. Liwundlu inguna phakathi. Lelo wundlu naletho timphawu lethi sikhombisa. Kungilo lodwa ezulwini nasemhlabeni lela khona kuyithatha. Emma emkhombeni kaThene. Ngiyati kutsi kunjalo sibili umntwana watalelwa kusinzi sabantu esonweni sabo Johane wambone lugwini liwundlu inguna phakathi oh malibongwe likama lenkosi oh malibongwe likama oh malibongwe likama malibongwe likama lenkosi malibongwe likama malibongwe likama malibongwe likama lenkosi ngiyakuthanda kukhonda anikuthandi na Manje asite enkonzweni kutokuva inshumayelo nje. Loko kuhambisana nayo. Kodwa sita enkonzweni kutokhonda, sikhonde ngamoya nangeliqiniso. Nilivile liqiniso, lelo livi, nabona na. Manje kukhonda ukuthi ivakalisa kwakho kuye, niyabona na. Oh, ngiyamthanda lo muntu wasegalile. Sinikethe ichuni lencane kulelo. Yebo mnumzane, uyalathi Teddy, ngiyakholwa manje. Ake sibone, ake sibone. Oh ngiyamthanda lo muntu wasegalile wasegalile Ngoba ungendele lokukhulu kakhulu Ungitsethelele tonke tono dami wangifaka moya longwele ngesikhathi Oh ngiyamthanda ngiyamthanda lo muntu wasegalile Umtseliswa yakuyokhuleka ethembelini lapho ngalenye ilanga wakhala onkosi ngihawukele watsethelelwa tonke tono nekuthula lokujulile kwafakwa ngekhathi wathi wotani nibone lo muntu wasegalile oh ngiyamthanda lo muntu wasegalile Wasekalile Ngoba ungendele lokukhulu kakhulu Ungitsethelele songe sono sami wafaka moya longcwele ngekhathi Oh ngiyamthanda ngiyamthanda lo muntu wasekalile Sishosha sendiwa sahamba Simungulu sendiwa sakhuluma lawo mandla kulunywa ngelutsando etikwelwandle imbumbuthe endiwa yabona ngiyathi kwakungaba kuphela ngemandla lomuntu wasegalile oh ngiyamtsanza lomuntu wasegalile wasegalile Ngoba ungendele lokukhulu kakhulu Ungitsethelele songe sono sami wafaka lo moya longcwele ngekhathi Oh ngiyamthanda ngiyamthanda lo muntu wasegalile Lalelani kuloko Wasifazane emthonjeni wamtshela tonke tono takhe Kuthi beka nawo kanjani emadvodza lasihlanu ngaleso sikhathi Loyo nguye Watsethelelwa songe sono Nekuthula lokukhulu kwefika ngekhathi Wase uyamemeta wotani nibone lo muntu wasegalile Oh ngiyamtsanda lo muntu wasegalile wasegalile Ngobungendele lokukhulu kakhulu Ungitsethelele songe sono sami wafaka moya lungwele ngekhathi oh ngiyamthanda ngiyamthanda lo muntu wasegalile ngiyamthanda animthandi na yonke inhlitiyo yami aninjalo na akamangalisi na oh usimangaliso usimangaliso Jesu kimi uyini yena na umeluleki ngosi yakuthula uNkulunkulu lonemandla uye oh uyangisindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo simangaliso umhlengi wami malithunyiswe ligama lakhe asikhothamise inhloko tethu nje manje futhi sicabange ngako ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe ngikhululiwe kulahlweni divethi yehlukana akunandzaba Jesu nikana inkululeko nensinziso lengcwele uyangisinzisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo Simangaliso umhlengi wami imali thunyiswe igama lakhe Oh usimangaliso usimangaliso Jesu kimi Ngumeluleki ingosana yakuthula uNkulunkulu onamandla unguye Uyangisindisa uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo simangaliso umhlengi wami imali thunyiswe ligama lakhe oh kucabange nje ngangilahlekile manje sengitholiwe ngikhululiwe ekulahlweni Jesu nikana inkululeko nensinziso Lekwele uyangisindisa wenda ni yena na uyangigcina kuso sonke sono nelihlazo ngigibela ngetulukwaso oh usimangaliso hlengi wami imali thunyiswe ligama lakhe manje kanye kanye oh usimangaliso usimangaliso Jesu kimi Meluleki ngosana ekuthula uNkulunkulu lomandla uye ngani uyangitsindisa uyangigcina esonweni sonke nelihlazo usimangaliso umhlengi wami malithunyiswe ligama lakhe oh ngimthanda kangaka nje Ludumo oh ngimthanda kangaka ngijabula kakhulu ukuthi ngisindisiwe ngijabula kakhulu ukuthi ngilindzele kubuya kwakhe oh ngimthanda kangaka nje ngoba wangithanda kuqala Manje tandla tethu tiphakeme nangabe sikusho sibili ha ngiyuze ngimshiye ha ngiyuze ngimshiye ha Sanda gutala Niyamthanda na ngakho ke nifanele nithandzane ngoba uma ningabathandzi labo lenibabone ngisho lapha ningamthanda kanjani leningakaze nimbone na asiqhawulane lomunye nalomunye sithi oh ngimthanda kangaka Jesu oh Ngimthanda kangaka nje Jesu Oh Nimtsanza kangaka Jesu Moba wangitsanza kutala Angiyuze Bakamsela ntanda tenu kuye manje nako ke Shia Angiyuze nimshi Yeah Angiyuze nimshi Yeah Moba wangitsanza kuqala Cabangani nje usende leso sambulo lesikhulu satiwa kithi asimtsanzi na akasizo simangaliso na sibonga kanjani ngenkosi yethu Jesu ayisishiyi inhlobo bukani mina nginani sonke isikhathi kuze kube niyawajabulela lamaviki langamashumi lasikhombisa aDaniela oh asimtsanzi na ukwenda kanjani na lo kolo lwami lubuka etulubuwe wena undlulase Calvary sinzisi konde nje ngalokusuka enhlitweni yakho manje Nivengisakhuleka susa tonge dono tam akuthi mine kusukela kulolu suku nibe wakho ngalokuphelele lapho kutiteka lokumnyama kwempilo ngikunyathela sonke siyakwenda kutsabuka ethute nami kwanza yebo nkosi wena che ibani ngumholi wami ungihola ngendlule kuko nkosi oyala umnyama buphenduke imini sula kwesaba kwekutsabuka kukhweshe nami ungangivumeli ngike ngiduke ngisuke eceleni kwami Dina elsitweni yami lephelelwa amandla vuselela kushisekela kwami yala bumnyama buphenduke imini sula konke kwesaba kwami Kweshe aguthi mine kusukela kulolu suku ngibe wakho ngalokuphele le
Oh Jesus We see we're nearing
Oh Jesus siyabona ukuthi sisondzela endweni letsite Isaya umprofeti bekakhulumile ngayo. Jeremiah wakhuleka ngayo. Daniel wabuka emuva futhi wakubona labakusho. Wabangela inhlitiyo yakhe ukuthi ishukume futhi wabhekisela buso bakhe ngasezulwini. Wazila kudla indvangu yelisaka nemilotha. Bekafuna kuva kuze acwayise bantu. Ngosi sibona ngetincwadi nathi incwadi yakho incwadi ya Isaya incwadi ya Jeremia incwadi ya Jakobe Johane Luka Marko Mateyu incwadi yetambulo Donga tincwadzi takho kutsi sisedvute nasekugcineni.
And we have set our face towards heaven.
Futhi sibhekise buso bethu ngasezulwini ngemkhuleko kunxusa kuthola kutsi siphila kuphi inkhosi. Sicala kubona kukhanya kwemini kusa futhi inkhosi sita kuwe. Lukholo lwethu lubuka kuwe manje. Silahla konke lokwesinzako, sonke sono, konke kungakholwa lokuncane, lokungasithandzela kalula kangaka. Siphikelela manje emgomeni welubito loluphakeme, sathi kuthi isikhathi sethu sincane. Busisa labantu laba lakhathi lapha Nkosi. Bayakuthandza, bangebakho, baphumile, nguwe lowenta kwembula. Sikhulekela kuthi usiphe letinto leti njengoba silindzela wena. Siphe intsamba malenhle kudadisha Nkosi. Siphe kuconza sibuyise futhi kusihlwa sesikhumule kahle Nkosi ngigcobe kulentsambama oh ngitsadadisha Nkosi ngale sizathu lesika sithupha sekuvakasha kwa Gabriel uma Gabriel atovakasha futhi anikethe inchazelo leka sithupha Nkosi sifanele sikwati lokho sitadisha ngetincwadi futhi sathi kuthi sesisedrute ngakho siyakhuleka kuthi utosembulela kona kusihlwa Nelisondo lelitako Nkosi, oh Nkulunkulu. Beka leto tinsuku ekhathi lapho. Angathi ukuthi kanjani, kodwa ungasiletha esikhathini ngqo. Siphe kona babe sibuke kuwe. Siyathandzana nengathi ya Jesu Kristu. Indvodzana ya Nkulunkulu. Isihlandile kuso sonke sono. Sibuke kuwe manje. Sisite sisalindzele wena babe. Nga Jesu inkosi yethu.